This message, Demonology, Physical Realism, by Brother William Marion Branham, was delivered on Monday afternoon, June 8, 1953, at Roberts Park Amphitheater, Connersville, Indiana, USA. Lo myalezo, ufundo ngedemoni, kwimihlaba ngokwenyama, kamzalwane uWilliam Marion Branham, washunyelwa emva kwemini ngomvulo, umhla wesibhozo kuJune 1953, eRoberts Park Amphitheater, eConnersville, Indiana, USA.
This is the first time I've ever did it in any of my meetings since I've been on the field. This is a new time.
Gogundi, eli lixesha lokuqala endakhe ndalwenza nakowuphi kwimihlangano yam kusukela ndaba sentsimini. Eli lixesha elitsha.
Brother Baxter's gone and Brother Bosworth in India or in Africa. Brother Baxter, I don't know where he's at. He's gone somewhere. And the rest of them's out and gone.
Umzawane uBaxter akekho. Kwaye umzawane uBosworth useIndia okanye eAfrika. Nomzawane uBaxter andazi apho akhoyo. Uye endaweni ithile. Kwaye nabanye baphumile. Kwaye bamkile.
And Billy and I are here alone. So we're just having a great time, this rice, playing and eating.
Kwaye, uBilly nam silapha sedwa, ke sinexesha nje limnandi, nje sivuke, siqhele size sitye.
So we kind of feel like it, maybe we can, with the help of the Lord, we could carry the meeting right on to ourselves.
Ke, tina ngohlobo luthile, siziva ngathi, mhlawumbi sinako, ngoncedo lwenkosi, singathwala umhlangano uqhubeke ngokwethu.
That's the reason I'm glad to see it go over a little bit. For that one reason, I believe the Lord will help us do it.
Eso sisizathu ndivuyayo ukuqhubekela kwawo phambili. Ngenxa yeso sizathu sodwa, ndiyakholwa inkosi iya kusinceda siwenze.
Now, you know, I love my management. I have some lovely brethren. Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore. All's got five of them. Baron Bonnenberg.
Ngoku, Niaz. Ndiyabathanda abaphathi bam. Ndinabathandekayo abazalwane. UBosworth, Baxter, Lindsay, Moore, bonke. Ndinabahlanu babo, uBaron von Blomberg.
They're just very fine men, but there's just something about when you get a group of men together, one has one thing, one has another. Sometimes that's contrary to what I think myself.
Alunge kakhulu amadoda. Kodwa, kukho nje into ethile malunga. Xa uhlanganisa iqela lamadoda. Omnye unento ethile, omnye unenye, ngelinye ixesha oko kuchasene koko ndikucingayo.
So, I feel like I'm just free now. We can just have a big time. Just roll up our sleeves and just dive in and eat.
Ke, ndiziva ngathi ndikhululekile ngoku. Singaba nexesha elimnandi. Sidophole nje imikhono yethu, sithi zava nje sitye.
I think about rolling up your sleeves and having a big time. My first Bible was nature. I learned God through nature.
Ndicinga malunga nokudophola imikhono yenu kwaye nibe nelimnandi ixesha. IBhayibhile yam yokuqala yayiyindalo. Ndamfunda uThixo ngendalo.
And I love to fish. I love to fish. You like to fish, sonny boy? If you like to fish and love your mother, you're going to make a good boy.
Kwaye ndiyathanda ukuloba. Indlela endikuthanda ngayo ukuloba. Kwaye uyakuthanda ukuloba mfanyana. Ukuba uyakuthanda ukuloba, kwaye uthanda umama wakho, uza kuba inkwenkwe elungileyo.
And even my conversion didn't take it all out of me.
Kwaye nkqune ukuguquka kwam zange kukususe kum.
So one day I was up in the mountains of fishing away, I just for the benefit of this little boy.
Ngenye imini ndandiphezulu ezintabeni, ndiphumela ukuya kuloba, ngoku, oko kokokwenzela la nkwenkwe incinci.
Fishing up there in the mountains, and for the other little kiddies, of course, sitting around.
Kwaye ndandiloba phezulu phaya ezintabeni. Kwanabanye abantwana abancinci kakade behleli apha.
And I was fishing trout, and oh, it's wonderful in the springtime. I go along there, and there's trout just in the next hole, you know, like that.
Kwaye ndandizingela intlanzi yasemlanjeni. Kwaye oh, kuhle kakhulu ngexesha lasentlakohlaza ndihamba. Ngokolwahlobo kwaye kwakukho intlanzi yasemlanjeni kumngxuma nje olandelayo uyazi nje ngolwahlobo. kwaye nje ndidumisa inkosi nokuba nexesha elimnandi ukukhwaza ngamanye amaxesha ndihlise intambo yam.
I believe in shouting.
Amen, I sure do. Because I know something gets a hold of me, it just does something to me.
Ndiyakholelwa ekukhwazeni. Amen. Ngokuqinisekileyo ndinjalo. Kuba ndazi into ithile iye indifumane, ize yenze into ethile kum.
So I've been gone quite a little bit that morning, and when I come back, the strangest thing, there's a lot of bear in the country up there in New Hampshire.
Ke ndandimkile ithutyana ngalantsasa, kwaye xa ndabuyayo, eyona nto ingaqhelekanga. Kukho amabhere amaninzi elizweni phezulu phaya eNew Hampshire.
I had a little camp up there where I fish at. I had a little old tent setting up, a little old pup tent I've been living in.
Ndinenkampu encinci phezulu phaya apho ndandiloba khona. Ndandinentente encinci endala ibekiwe, encinci endala intente yenja endandihlala kuyo.
And a black bear is the most mischievous thing there is. So an old mother bear and a couple little cubbies that got in there and had they made havoc of my tent.
Kwaye ibhere elimnyama eyona nto igezayo ekhoyo. Ke umama omdala webhere nabancinci abantwana bamabhere bangena aza enza umboda.
Now what do you think I ought to have done to that bear, little girl back there with that red hair back there? I ought to have got after him really, shouldn't I?
Ngoku, nicinga intoni endandifanele ndiyenze kwela bhere, ntombi encinci phaya ngasemva enenwele ezibomvu emva phaya. Kwakufanele ndilileqe, ndandingafanelanga ndenze oko.
But here's what she done. She come in, she tore my tent down, and she scattered everything out and eat up all my food I had there, and she's just doing fine.
Kodwa naku elakwenzayo, langena, lakazula intente yam, laza lachitha-chitha yonke into, latya konke ukutya kwam endandinako, kwaye lalonwabile.
So when I come up, away she went, and she squealed to her cubs, and one little cub run off with her, and the other went and run. He just sat there.
Kwaye xa ndezayo lemka laza labiza abantwana balo, kwaye omnye umntwana omncinci webhere wabaleka nalo, laza elinye alabaleka lahlala nje phaya.
And his back turned to me like this, and he was doing something. Now I didn't have nothing in my hand but a little old hand axe. I've been chopping around with some elders down there.
Lalindizele ngomva ngolu hlobo, kwaye lalisenza into ethile. Kwaye ndandingenanto esandleni sam kuphela izembe elidala lesandla ndandigawula ngalo izinto ezindala ezantsi phaya.
Well, sure enough, that far is all, I guess, that telephone pole out there, and she sat down.
Kulungile, labalekela kudana. Oh, ndiyaqikelela, kula pali emfonomfono phaya, laza, lahlala phansi.
She squealed this little old bear, and he didn't pay attention to it, he just kept sitting.
Lakhwaza eli lincinci lidala ibhere, laza alahoya. Aqhubeka lihleli phaya.
I thought, what's that little fellow doing? I walked up a little closer and I was afraid to get too close, afraid she'd scratch me.
Ndacinga, yintoni eyenziwa ngulaa mfo mncinci? Ndasondela kancinci. Ndandisoyika ukusondela kakhulu, ndisoyikela ukuba lindirhwempe.
I couldn't see a tree and I know she could climb too, so I didn't want to get too close to her because I know the nature of bear.
Ke, ndandingenakho ukubona umthi. Kwaye ndisazi ukuba lingakhwela nalo, ke ndandingafuni ukusondela kufuphi kulo, kuba ndisazi imo yebhere.
So, I went just a little bit closer, and you know what happened?
Ke ndasondela kancikane, kwaye uyazi kwenzeka ntoni?
I like pancakes. How many of you boys like pancakes? Boys too. I've seen them put their hands up. We all like pancakes, and I just love them. And I like to pour honey on them.
Ngoku ndiyazithanda iipankuku. Bangaphi kuni makhwenkwe abathanda iipankuku? Oh kwedini, oh mna makhwenkwe amadala nani ndiyawabona iphakamisa izandla zawo. Sonke siyazithanda iipankuku, kwaye ndizithanda kakhulu, kwaye ndithanda ukugalela ubusi kuzo.
Being a Baptist, you know, that's what keeps us straightened out, you know, is the honey, you know.
Ekubeni ndingumbaptizi, ndiyazi, yiloo nto esigcina sithe tse. Niyazi, bubusi, niyazi.
So, and listen, I don't sprinkle them, I really baptize them, I really pour it on where it's really good and heavy.
Ke, pula pulani, andizi chizi zona, ndiyazi baptiza ngenene, ndibugalela kakhulu apho bumnandi kwaye bunzima khona.
I don't just sprinkle a little bit here and there. I really pour it on them, get them all filled up with honey.
And the cheese nje intwana incinci apha naphaya ndibugalela kakhulu kuzo ndizenze sigcwale zonke bubusi.
And then, you know, I had a bucket of honey up there, a half a gallon bucket of honey, and bears are very fond of honey.
Kuze emva koko uyazi ndinebhakethi lobusi phezulu phaya, isiqingatha segaloni lebhakethi lobusi, kwaye amabhere abuthanda kakhulu ubusi.
So this little fellow had got in there and got the lid off that bucket of honey. And he was sitting there like this with this little bucket of honey under his arm like this. He got the...
Kelomfo mncinci wayengene phaya wasusa isiciko sebhakethi lobusi. Kwaye wayehleli phaya ngolu hlobo. Neli bhakethi lincinci lobusi phantsi kwengalo yakhe ngolu hlobo. Wafumana.
He didn't know how to eat it like you would, you know. So he just stuck his little paw down in and lick it like that. And lick it.
Kwaye wayengayazi indlela yokubutya njengoko ubuya kwenza. Uyazi ke... Wayefake isandlana sakhe esincinci ezantsi ngaphakathi aze asikhothe ngolwa hlobo asikhothe.
And he turned around to look to me, and his little eyes was all matted together, his little belly was just as thick as it could be with honey.
Waze waguquka ukuze andijonge, kwaye amehlo akhe amadala ayencangathi, siswana sakhe sasincangathi ngeyona ndlela bubusi.
He was just sitting there ducking his hand out and licking honey like that, just as hard as he could lick.
Wayehleli nje phaya efaka isandla sakhe ezantsi aze azikhothe ubusi ngolwa hlobo ngamandla njengoko wayenokukhotha.
Oh my, I thought about a good old time Holy Ghost meeting when we just get the bucket open, stick our hand down a jar and lick away. Just licking away.
Oh bethu, ndacinga malunga nexesha elidala elimnandi lomhlangano kamoya oyingcwele xa sivule isiciko sebhakethe sifake isandla sethu ezantsi enkonkxeni size sikhothe siqhubeke nje uyazi nje ukukhotha.
And you know what the funny thing was though, after that little fellow got as much as he could, he let the bucket down and run off out there. You know what happened?
Kwaye uyazi into yayingaqhelekanga nokuba kunjalo emva kokuba laa mfo ayefumane kwankokwaneleyo anakho wawisa ibhakethi wabaleka wemka phaya. Uyazi okwenzekayo?
The mother bear and the other little bear got licking him. Get the honey off.
Unina webhere namanye amabhere amancinci aya kukhotha yena ukuze asuse ubuzi.
Well, maybe our meeting will be something on that order, I hope. So we can just keep telling others and the glory of God falling up on us. All right.
Ke kulungile. Mhlawumbi umhlangano wethu uya kuba yinto engolwa hlobo, ndiyathemba, sesingaqhubeka sixelela abanye, kwaye uzuko likaThixo lusiwela phezu kwethu. Kulungile.
I'm glad to see you little children out. I'd like to tell you something like that, and maybe tomorrow afternoon we have more time and we can talk a little more. We'll talk to Dad and Mother now about something.
Ndiyavuya ukubona nina abantwana abancinci. Ndithanda ukunixelela into ethile enjeya. Kwaye mhlawumbi ngomso emva kwemini sinokuba nexesha elaneleyo kwaye singathetha ithutyana elide kwaye siza kuthetha kutata nakumama ngoku malunga nokuthile.
We're going to talk on demonology in Psalms 103:1-3. We read these verses.
Siza kuthetha ngofundo ngedemoni kwindumiso ikhulu elinesithathu umqolo oqala ukuya kowesithathu. Sifunda le miqolo.
Most every minister and clergyman or Bible reader knows them by heart.
Abaninzi abalungiselele nabefundisi okanye abafundi beBhayibhile bayazazi ngenhliziyo.
Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name.
Mbonge uYehova mphefumlo wam nento yonke ngaphakathi kum ilibonge igama lakhe elingcwele.
Bless the Lord, O my soul, and forget not all of his benefits. Who forgiveth all of thine iniquity, who healeth all of thy diseases.
Mbonge uYehova mphefumlo wam, ungayilibali yonke impatho yakhe enhle, oxolela bonke ubugwenxa bakho, ophilisa zonke izifo zakho.
I want you to notice there, it was an all. Who forgiveth all of thine iniquities, who healeth all of thy diseases. Now can we bow our heads just a moment?
Ndifuna uqaphele phaya, yayingu zonke. Oxolela zonke izikreqo zenu, ophilisa zonke izifo zakho, ngoku singathobisa intloko zethu nje ithutyana.
Our Heavenly Father, we thank thee this afternoon for being out here. We thank thee for these little children that's sitting around. They're the men of tomorrow and women, if there is a tomorrow, if Jesus tarries.
Ngoku, bawo wasezulwini, siyakubulela wena ngale mva kwemini, ngokuba lapha. sibulela wena ngaba bantwana abancinci abahleli apha bangamadoda angomso nabafazi ukuba kukho ingomso ukuba uYesu ulibazisile.
And now, Father, we pray that you'll bless us now as we're talking now on your word and about the great enemy we have, Satan.
Kwaye ngoku bawo siyathandaza ukuba uya kusisikelela ngoku njengoko sithetha ngoku elizwini lakho namalunga notshaba olukhulu esinalo uSatan.
We pray, God, that you'll let us put a front out, a mechanized unit here, the power of God that'll withstand even tonight and every inch of his ground, Lord.
Siyathandaza Thixo ukuba uya kusenza sibeke umphambili umanyano olungumatshini apha amandla kaThixo oluya kumelana naye ngobu busuku nakwisiphi isiqwenga somhlaba wakhe Nkosi.
And showing that he don't have no legal rights at all, that Christ defeated him in our stead there at Calvary.
Simbonise ukuba akanalungelo lisemthethweni konke konke okokuba uKristu wamoyisa endaweni yethu phaya eCalvary.
When he died and he spoiled principalities and robbed Satan of ever his power that he had.
Xa wafayo waza wonakalisa amagunya wamohlutha uSathana onke amandla awayenawo.
And God give us wisdom and understanding now to know and to explain to the people how that they might know how to be healed and to defeat Satan. In Jesus' name we pray, amen.
Kwaye Thixo siphe ubulumko nokuqonda ngoku bokwazi nokuchazela abantu indlela abanokwazi ngayo indlela abanokuphiliswa ngayo nokoyisa uSathana egameni likaYesu siyathandaza. Amen.
Now for a few minutes we go to speak on demonology. You hear so much about demons.
Ngoku okwemizuzu embalwa siza kuthetha ngofundo ngeedemoni. Nive kakhulu malunga needemoni.
Now tomorrow afternoon we'll probably finish up. I wanted 2 days of this week anyhow to preach on this, or 2 days for afternoon services to talk on this.
Ngoku ngomso emva kwemini mhlawumbi siya kuba sigqibile. Bendifune iintsuku ezimbini zale veki nakanjani ukuze ndishumayele koku nje okanye ezimbini iintsuku ukwenzela imihlangano yasemva kwemini ukuze ndithethe koku.
Now, the first thing, what a demon is. You hear so many people talking about a demon.
Ngoku into yokuqala yintoni idemon? Uva abantu abaninzi bethetha ngedemon.
Well, now, a demon, devil, all comes from one word, and in the English it's called tormentor. A fellow that torments is a devil, an evil one.
Kulungile. Ngoku idemon konke kusuka kwigama elinye kwaye kwisingesi kubizwa umthuthumbisi. Umfo othuthumbisayo lidemoni ongcolileyo.
He say, now the Bible today is to many people is some old back book that grandpa and grandma read or something like that.
Uthi ngoku iBhayibhile namhlanje yiyo kuninzi kubantu abaninzi yincwadi endala utatomkhulu nomakhulu ababeyifunda kanye into ethile enjengaleyo.
There's not much to it. It's for the old folks and so forth. But that's wrong. It's for everybody.
Akukho kwanto kuyo yeyabafo abadala nanjalo njalo. Kodwa oko akulunganga. Yeyomntu wonke.
And demons are tormentors that torment us.
Kwaye iidemoni ngabathuthumbisi abasithuthumbisayo.
Now there is demons that comes into the soul of man. And that is in the phraseology, that would be in the, I'd say this though, the demon that comes into the soul is something that torments the soul.
Gogo, kuko iidemoni eziza emphefumlweni womntu, kwaye oko, kukubizwa magama, eyakuba, se, ndiyakukutsho oko, kananjalo, idemoni eliza emphefumlweni yinto ethuthumbisa umphefumlo.
Many times you can see a person maybe of insanity. Now they may be yet a converted person, filled with the Holy Spirit, and yet be totally insane. See?
Ngamaxesha amaninzi ubona umntu ophambeneyo ngoku bangaba ngabantu abaguqukileyo bezaliswe ngumoya ongcwele kodwa noko bephambene ngokupheleleyo yabona.
That's right. That has nothing to do with the soul. It's a tormentor. Something that torments them.
Injalo. Oko akunanto yakwenza nomphefumulo. Ngumthuthumbisi yabona. Into ebathuthumbisayo.
Now all sickness, we have to find first that all sickness came from the devil. God is not the author of sickness. No sickness comes from God.
Ngoku zonke izigulo kufanele sifumanise kuqala ukuba sonke isigulo sisuka kumtyholi. UThixo akangumqambi wokugula. Akukho sigulo sisuka kuThixo.
God sometimes permits Satan to put sickness on you as a whip to bring you back to the house of God when you've disobeyed.
UThixo ngamaxesha athile uvumela uSathana abeke isigulo kuwe njengesabhokwe ukukubuyisela endlini kaThixo xa ungathobelanga.
But sickness in its beginning comes from the devil.
Kodwa ukugula ekuqalekeni kwako kusuka kumtyholi.
Could you imagine a person would believe that God, our Heavenly Father, would be the author of such a thing as sickness and death?
Ungafane ucinge ukuba umntu angakholelwa ukuba uThixo, uba wethu wasezulwini, angaba ngumqambi wento enjalo njengokugula nokufa.
No, he isn't. Never was, never will be.
Kulungile. Hayi, akanguye, zange wanguye, akasokuze abe nguye.
God permits death because of disobedience. God permits death.
UThixo uvumela ukufa ngenxa yokungathobeli. UThixo uvumela ukufa.
As one writer said, all that death can do, God harnessed it to a buggy and it pulls us into the presence of God, a believer. But the word death means separation.
Njengombhali othile wabhalayo wathi, konke ukufa okunokwenza, uThixo wakubophelela enqweleni kwaye kusitsalela ebukhoneni bukaThixo, ikholwa. Kodwa igama ukufa lithetha ukwahlukaniswa.
Jesus said, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life.
Wathi uYesu, lowo wevayo amazwi am akholwe kulowo wandithumayo, unobomi obungunaphakade.
And he said, I am the resurrection life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die.
Kwaye wathi, ndiluvuko, ubomi, lo ukholwayo kum, nakuba ubefile, wophila, nalo uphilayo ukholwayo kum, akasayi kufa.
And we packed the bodies of each other over the saintless of our graves. But he shall never die.
Kwaye sipakishe imizimba womnye ngamnye phezu kwengcwaba lethu elingekho ngcwele, kodwa akasayi kufa.
Now if you watch when he spoke of Lazarus, he said, Lazarus sleepeth.
Ngoku, ukuba uyaqwalasela xa wathetha ngoLazaro, wathi, uLazaro ulele.
The disciples, man like we are, they said, oh, if he sleepeth, he doeth well. He meant taking a rest, what they thought.
Abafundi, amadoda afana nathi, bathi, oh, ukuba ulele, wenza kakuhle, wayethetha ngokuphumla, into ababecinga ngayo.
But he'd come and talk to them in their language. He said, he's dead, what you believe. But said, I go waking, waking.
Kodwa weza, wathetha kubo ngolwimi lwabo, wathi, ufile, oko nikukholelwayo. Kodwa, wathi, ndiyaya, ukuya kumvusa, ukumvusa, yabona.
See, when your death means separate.
Uyabona, kanani, ukufa kuthetha ukwahlukaniswa.
Now, if one of you should, one of your family die or something, if it's converted, they're not dead.
Ngoku, ukuba omnye wenu, omnye osapho lwakho uyafa, okanye into ethile, ufile, ukuba uguqukile, abafanga.
They're dead in the humanistic standpoint. But they're just separated from us, but they're in the presence of God.
Bafile kwingqiqo yobuntu, kodwa bohlukaniswe kuthi, kodwa basebukhoneni bukaThixo.
They're not dead and they can't die. It's impossible for them to die.
Abafanga abana kufa, akuna kwenzeka kubo ukuba bafe.
Jesus said, he that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. So he can't die.
UYesu wathi, lo wevayo amazwi am akholwe kulowo ondithumileyo unobomi obungunaphakade. Abasayi kuye emgwebeni, kodwa bagqithile kufeni bangena ebomini, ke akanakufa.
Anything that's immortal, eternal, it can't perish. It's imperishable life. He's got it because God has given it to him.
Nantoni na engenakufa, unaphakade, ayinakutshabalala, bubomi obungenakubhanga. Unabo bona kuba uThixo umnikile bona.
And not meritorily, it's unconditional. God gives it to him.
Kwaye hayi ngebango, ingokwe ayinambophelelo, uThixo umnikile bona.
God called, no man could come to God except God called him. Jesus said, no man can come to me except my Father calls him, draws him.
UThixo uyabiza, akukho umntu unakuza kuThixo ngaphandle kokuba uThixo ambize. UYesu wathi, akukho umntu unokuza kum ngaphandle kokuba ubawo wam ambize, amtsale.
Is that right? So it's God and all. Maybe tomorrow afternoon we'll get a little bit more on that because I want to get this thing of disease to you. So that you'll see that.
Injalo londo. Ngoko, nguThixo kuko konke. Mhlawumbi ngomso emva kwemini, siya kufumana intwanana engaphezulu koko. Kuba ndifuna ukuzisa lento yesifo kuni. Ukuze nikubone oko.
There was a time when we become germatized and our great-grandfather, you know that, doctor knows that.
Kwakukho ixesha, xa sahlunyiswayo, kuyihlo kayihlo mkhulu. Niyakwazi oko, ugqirha uyakwazi oko.
Well, you do too, you Bible readers. You know the germ of life started in your great-grandfather to becoming a germ and come out through your grandfather, then into your father, and then to your mother, and where you are now. That's right.
Kulungi, ninjalo, nani, nina bafundi beBhayibhile. Niyazi, ithonsi lobomi, laqala kuyihlo kayihlo mkhulu. Laba lithonsi laza laphuma ngoyihlo mkhulu. Emva koko kuyihlo, emva koko laya kumama wakho, nalapho ukhoyo ngoku. Injalo lonto.
Scripture even teaches that. Here's the scripture for you. If you want, I believe it said that Levi paid tithes when he was in the loins of Abraham, which was his great-grandfather. Is that right? So see the germ become back there.
Isibhalo naso sisifundisa oko. Nasi isibhalo sako ukuba uyasifuna. Ndiyakholwa sitho ukuba uLevi wahlawula isishumi xa wayesesinqeni sika-Abraham owayenguyise kayise mkhulu. Injalo londo. Ke, yabona. Ithonsi laza emva phaya.
But your souls were made up before the foundation of the world when God created man in his own image. Spirit of man.
Kodwa imiphefumlo yenu yenziwa phambi kokusekwa kwehlabathi. Xa uThixo wadala umntu ngokomfanekiselo wakhe yena, umoya womntu.
Not a man in his own image, but man in his own image. See?
Hayi umntu nje ngokomfanekiselo wakhe yena, kodwa umntu ngokomfanekiselo wakhe yena, yabona.
And then he made them male and female before he ever had a man in the dust of the earth.
Waze emva koko wabenza indoda nomfazi phambi kokuba wakhe wenza umntu eluthulini lomhlaba.
Which we had a chance this afternoon to take a time and go back into that. You see how God, that's between the line, but when you see it, comes right up with the line.
Ndinqwenela besinethuba ngale mva kwemini. Sithathe ixesha lethu, sibuyele koko. Masibone indlela uThixo. Ngoku, iphakathi komgca, kodwa xa ubona, iza ngqo phezulu komgca. Yabona?
How did God back in the beginning what he did there, and how he moved down into the earth, and how that he made man in his image.
Indlela uThixo emva ekuqalekeni, into awayenzayo phaya, nendlela awehla ngayo emhlabeni, nendlela awakwenza okuya ngokomfanekiselo wakhe.
And then God turned around and was made in the image of man, to redeem man.
Emva koko uThixo wajika, waza wenziwa umfanekiselo womntu, ukuze ahlangule umntu.
Now when God made man in his image, he was a spirit man.
Ngoku xa uThixo wenza umntu ngokomfanekiselo wakhe, wayengumntu kamoya.
And then there was no man to till the soil. Then he created man out of the dust of the earth.
Kwaye ngoko kwakungekho mntu wokusebenza umhlaba. Waza wadala umntu eluthulini lomhlaba.
Now chronologists and so forth, and these people search and get old bones and so forth, and believe in evolution.
Ngoku bacwangcisa izinto nanjalo njalo naba bantu abaphanda bafumane amathambo amadala nanjalo njalo bakholelwe kwindalo ephuma kwinto ekhula ibe enye into.
I believe in the right kind of evolution. Man evolutes from himself, but not all from one cell.
Ndikholelwa kuhlobo olululo lwento ekhula ibe yenye into. Umntu ukhule ukusuka kuye, kodwa abasuki bonke kwiseli enye.
No, sir, because a bird has been a bird ever since God made him a bird. And a monkey's been a monkey. A man's been a man. That's right.
Hayi, mhlekazi, ngokuba intaka yaba intaka kusukela ekubeni uThixo wayenza intaka. Nenkawu yaba soloko iyinkawu. Umntu waba soloko engumntu. Injalo loo nto.
Now, I was talking to a doctor here a while back in Louisville. He said, while Reverend Brown...
Ngoku, ndandithetha nogqirha apha ngethuba eligqithileyo eLouisville. Wathi, kutheni, mfundisi Branham.
I was talking about how the natives of Africa, how they eat. Just go down by the, oh, some of the awfulest things you'd ever see how they would eat.
Ndandithetha malunga nendlela abemi baseAfrika, indlela abatya ngayo, baqhubeke nje. Oh, ezinye zezimbi kunene, izinto awakhe wazibona, indlela abatya ngayo inyama.
Just pick up things that's contaminated, maggots in it, just shake them around. Maggot and all, don't make any difference to him, see?
Bachole nje izinto ezibolileyo, ezinempethu kuzo, bazivuthulule, impethu nako konke, akwenzi mahluko kuye, yabona?
They said, drink anything, don't make any difference what it is. He said, but Reverend Brown, them people are not human. I said, oh, yes, they are. They sure are human.
Bathi, basele nantoni na, akwenzi mahluko kuba intoni. Wathi, kodwa mfundisi Branham bona abo bantu asingo bantu. Ndathi, oh, ewe, ngabo, ukuqinisekileyo ngabantu.
I said, the closest thing to a human being in the beast line is a chimpanzee. And you tried for 4,000 years to get one mutter out of that chimpanzee, and he can't do it.
Ndathi, eyo nanto isondeleyo ebuntwini, kona mgawenene, yichimpanzi. Kwaye nizame amawaka amane eminyaka, ukufumana ukundumzela, kula chimpanzi. Aina kuyenza loo nto.
I said, because he can't think. He has nothing to think with.
Ndathi, kuba aina kucinga. Aina nto ya kucinga.
Or you can learn him little things like a horse, gee and haw, or put on glasses, or smoke a cigar, or balance himself on a bicycle, ride a horse, or something like that.
Oh, ungayifundisa izinto ezincinci njengehashe, ngasekunene nasekhohlo, okanye uyinxibise izibuko, okanye itshaye umdiza, okanye izikhwelele ibhayisekile, ikhwele ihashe, okanye into enjeya.
It's just like gee and haw to a horse, or to a dog, or something like that. I said he's an animal.
Kodwa njengasekunene nasekhohlo ehasheni okanye enjeni okanye into enjeya ndathi isisilwanyana.
But you let me go back in Africa to the wildest tribe they got, and that's the little tribe of the Bushmen.
Kodwa ndiyeke ndibuyele eAfrika kwelona lindlongondlongo uhlanga abanalo kwaye olo luhlanga labathwa.
Now I said probably his great 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 grandfather never saw a white man or nothing.
Kwaye ndathi mhlawumbi uyise kayise 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 mkhulu zange wambona umntu omhlophe okanye kwanto.
The only thing that he knows, he don't even know which is right and left hand. The only thing he knows is eat. And he eats what he can get his hands on.
Kuphela kwento ayaziyo, akazi kwanokuba sesiphe sokunene nesokhohlo isandla. Kuphela kwento ayaziyo kukutya, kwaye utya oko isandla sakhe enokusifikelelisa kuso.
But human flesh, anything else, don't make any difference to him. Just so he eats.
Inyama yomntu. Nantoni engenye akwenzi mahluko kuye nje ukuze atye.
But let me get him at 5 years old, and at 15 years old, he'll speak good English and have good education. Why, he's got a soul.
Kodwa mandimnikwe ekwiminyaka emihlanu ubudala nokwiminyaka elishumi elinesihlanu ubudala uya kube ethetha esisulungekileyo esiNgesi kwaye abe nemfundo elungileyo. Kutheni unomphefumlo.
God made him a human being. And he's got just as much right to hear the gospel at least once as we have to preaching around here all over America to the people over and over and over, begging, persuading, and everything.
UThixo umenze umntu. Kwaye unelungelo ngokwenene lokuva ivangeli okuncinci kube kanye. Njengoko sinako ukushunyayezwa apha kuyo yonke iMerika ebantwini. Ngokuphindiweyo, ngokuphindiweyo, nangokuphindiweyo, nokucenga, nokuthundeza, nento yonke.
Let him hear it one time and watch him scream and run to the altar real quick. See? Yes, sir.
Makayive nje ixesha libe linye, uze umqaphele khwaza ebalekela esiguqweni ngokukhawuleza ngenene. Yabona? Ewe mhlekazi.
That's what my heart is, brother, today when I think of Africa and that poor little black hands raising up saying, Brother Branham, one more time about Jesus.
Yiloo nto intliziyo yam eyiyo, mzalwane, namhlanje. Xa ndicinga ngeAfrika kunye nezo zandla zincinci zimnyama ziphakanyiselwe phezulu zisithi, mzalwane uBranham elinye ixesha ngaphezulu malunga noYesu.
Oh, mercy. There's something in me digs and burns. Just as quick as I get money enough up, I get over there too.
Oh, inceba. Kukho into ethile kum eyombayo netshisayo. Nje kamsinya ndifumana imali eyoneleyo, ndiyakuya phaya nam.
That's what I do with every penny I get. Everything God knows besides just what I can eat and most people give me my clothes.
Yiloo nto endiyenzayo ngayo, yonke ipeni endiyifumanayo. Yonke into, uThixo uyazi, ngaphandle koko ndinokukutya, kwaye abantu abaninzi bandinika impahla.
And just what I can barely live by myself, just as close as I can, I throw it right into missionary funds, which the government has arranged, I don't even pay income tax on it.
Kwaye oko, ndinako ukukuphila ngako, isiqu sam, nje, oko sondele kakhulu, kangangoko, ndinako, ndikuphosa kwimali yobumissionary, leyo urhulumente ayiqulunqileyo. Andihlawuli inkqukwa nerhafu kuyo.
To get up $3,000 or $4,000 and I take a cross over there and preach the gospel to the people that I know that day I'll have to answer, and I'll know what I answer for.
Ukufumana amathathu okanye amane, amahlanu amawaka edola, kwaye ndinokuwelela khona ngaphaya ndishumayele ivangeli ebantwini endaziyo ukuba ngalamhla kuya kufuneka ndiphendule, kwaye ndiyakukwazi endiphendulela khona.
I used to when I go in a city I'd hold a big meeting back when they had lots of money and they have great campaigns and thousands of dollars I'd give it over to Red Cross and so forth.
Nandiqhele xa ndisiya esixekweni bendiya kubamba umhlangano omkhulu emva xa babe nemali eninzi kwaye benemikhankaso emikhulu namawaka edola bendiya kuzinikezela kwiRed Cross nanjalo njalo.
No slam to them. But coming down the street in a $4,000 car, the big diamond studs on, smoking a cigar, and $500 a week on the money that sick people, no sir. No indeedy.
Ngoku, ngoku. Hayi ukuba twaxa. Kodwa, ekuhleni ngestrato, ngeyama waka waka amane edola imoto, kunye namaqhele amakhulu edayimani kuyo, betshaya umdiza omkhulu, kunye namawaka amahlanu edola ngeveki kwimali abathe abantu abagulayo. Aye, mhlekazi, aye ngenene.
As soon as you get out of the city, they set a holy rollers and everything like that and making fun and down in the religion that we're standing up for? No, sir.
Kwaye kwezi, ngokukhawuleza, uphuma esixekweni, bathe, abaqengqeleka abangcwele, kwaye yonke into injeya, nokwenza intlekisa, nokuthobela phansi inkolo esimele yona. Aye, mhlekazi.
I take it myself, and before God is my judge, I put it in the gospel work counter so I know it on that day that when I have to give an account for my stewardship, it's given correctly.
Ndiyithathela kum, kwaye phambi kothixo njengomgwebi wam, ndiyibeka emsebenzini wevangeli ngaphesheya, ke ndiyazi ukuba ngawo lamhla ukuba ndiya, xa kufuneka ndinike ingxelo, ngobugosa bam, bunikwa ngokukuko.
That's exactly right, because I realize as I treat the people, I'm treating God.
Ilunge ngqolonto kuba ndiyaqonda njengoko ndibaphatha abantu ndiphatha uThixo.
Just my attitude towards you is my attitude towards Christ. Your attitude towards me is the same thing. That's right, towards Christ.
Nje isimilo sam kuwe sisimilo sam kuKristu kwaye nesimilo sakho kum into enye injalo kuKristu.
Now, to see a people like that and see how that a human being then with an immortal soul now that can't die, can't perish, can't do nothing but have everlasting life, that God sovereignly in His own will gave it to you.
Gogo, ukubona abantu njalo, nokubona indlela anokuba ngayo umntu ngoko, enomphefumlo ongena kufa ngoko, ongena kufa, ongena kutshabalala, ongena kwenza nto kuphela, ukuba nobomi obungunaphakade, oko kukuzimela geqe kukaThixo kwintando eye yakhe.
And let me correct this just a little bit or say something. Somebody's going to go and say Brother Branham is a Calvinist.
Kwaye ngoko ndi. Mandilungise oku nje kancinci. Okanye nditsho into ethile. Umntu othile uya kuhamba athi umzane uBrenham ungumKalvin.
No, I'm not. I'm a Calvinist as long as Calvinist is in the Bible. But when Calvinist gets out of the Bible, then I'm an Armenian, see?
Hayi, andinguye. NdingumKalvin okoko umKalvin eseBhayibhileni. Kodwa xa umKalvin ephuma eBhayibhileni, ngoko ndingumArminian, yabona?
I believe in holiness and I believe in Calvinist too. But both of them, one ran out on the limb and went this way and one ran out on the limb and went that way.
Ndikholelwa kubungcwele, kwaye ndikholelwe kubuKalvin kananjalo. Kodwa zombini, nganye iphuma ngesebe ize iye ngale ndlela, nenye iphuma ngesebe iye ngala ndlela.
If it wasn't for the book of Ephesians to bring it back and put it in the right place where God did, we'd all be all mixed up.
Ukuba ebingekuko kwencwadi yabase-Efese, ekuyibuyisela iyibeke kwindlela apho uThixo wayenzayo, besiya kuba ingxubevange sonke.
But they both got a doctrine, but they go to seed on it, each one. That's the holiness and the Calvinist too, the Armenian.
Kodwa zombini zinemfundiso. Kodwa zifumana imbewu kuyo, nganye, obo bubungcwele namaKalvin, nawo amaArminian.
Now, Calvinist has something true. I believe that the Calvinistic doctrine...
Ngoku, amaKalvin anento enyanisileyo. Ndiyakukholelwa koko. Oko imfundiso yobuKalvin.
I believe this in security. I believe the church has eternal security.
Ndikholelwa oku, ukhuseleko. Ndikholelwa ukuba ibandla linokhuseleko lwanaphakade.
Any reader of the Bible knows that because God's already said it would appear yonder without blemish. Is that right? Then it's going to be there. Is that right?
Wonke umfundi weBhayibhile uyakwazi oko. Kuba uThixo sele itshilo ukuba liya kubonakala ngaphesheya lingenabala. Injalo loo nto. Ngoko, liya kuba phaya. Ingaba injalo loo nto.
The church is eternally secured. Now, are you in the church? Is the next thing. If you're in the church, all right, you're secured with the church, but you better stay in the church.
Iba, ibandla likhuseleke ngonaphakade ngoku. Ingaba usebandleni, into elandelayo. Ukuba usebandleni, kulungile. Ukhuselekile nebandla. Kodwa kungcono uhlale ebandleni.
And how do you get in the church? By shaking hands? No. Putting your name in a book? No, sir.
Kwaye, ungena njani ebandleni? Ukuqhawula izandla? Hayi. Ukubeka igama lakho encwadini? Hayi, mhlekazi.
By one spirit we're all baptized into one body, and that body God judged at Calvary was the body of Jesus Christ, and we're baptized into that body by one spirit.
Ngomoya omnye sibhaptizelwa mzimbeni mnye. Kwaye la mzimba uThixo wawugweba eCalvary wayengumzimba kaYesu Kristu. Kwaye sibhaptizelwa kula mzimba ngamoya mnye.
We have eternal security as long as we're in the body of Christ. Nothing can separate us. Nothing can touch us.
Sinokhuseleko lwanaphakade. Okoko nje sisemzimbeni kaKristu. Akukho nanye into enokusahlukanisa. Akukho nto inokusichukumisa.
If you go out by your own will.
Ukuba uyaphuma, uyaziphumela ngokunokwakho.
But just as sure if you're in the body of Christ, as sure as Jesus rose from the dead, you'll rise too.
Kodwa nje ngokuqinisekileyo ukuba usemzimbeni kaKristu, nje ngokuqinisekileyo uYesu wavukayo ekufeni, uyakuvuka nawe.
God's already done that. You can't sin. Or you do. I might be a sinner in your sight, but if I'm in Christ, God don't see it because His sins atones, His blood atones for my sins there. See, I can't sin.
UThixo sele kwenzile oko yena. Awunakona. Oh, unakho. Ndingaba ngumoni emehlweni akho. Kodwa ukuba ndikuKristu, uThixo akasiboni. Kuba izono zakhe zicamakushela. Igazi lakhe licamakushela izono zam phaya. Yabona? Andinakona.
He is born as God does not commit sin, for he cannot sin. The seed of God remains in him, see?
Lo uzalwe nguThixo akasenzi isono, kuba akanakona. Imbewu kaThixo ihleli kuye, yabona?
He's willing to, if he makes a mistake, sure he's right then willing to confess it. If he's a real Christian, he will do it.
Yena, uyafuna. Ukuba wenza impazamo, ukuqinisekileyo, uyakuhlambulula ngoko nangoko. Ukuba ungumKristu wenene, uyakuyenza loo nto.
If he holds it back, he shows he ain't got nothing in the first place. That's right. He hasn't got nothing to begin with. But if he's a real Christian...
Ukuba uyasigcina, ubonakalisa akananto indawo yokuqala. Injalo lonto, akananto indawo yokuqala. Kodwa ukuba ungumKristu wenene.
Right here, you plant a grain of wheat in the ground, it'll always be a grain of wheat. Cuckleburrs may be all around it and everything else, but it'll be a grain of wheat as long as it stands. Is that right?
Kanye apa, ushwayela ukhozo lwengqolowa emhlabeni, luya kusoloko lulukhozo lwengqolowa. ithungu lingayibhijela nayo yonke enye into engenye kodwa liya kuba lukhozo lwengqolo okokoko lumile injalo loo nto.
And if a man's really born of the Spirit of God, he isn't in and out and back and forth and out in the world and out here, no sir, no, no.
Kwaye ukuba umntu uzalwe ngokutsha ngomoya kaThixo akakho phakathi nangaphandle nangasemva naphambili nangaphesheya ehlabathini nangaphandle apha. Hayi mhlekazi, hayi hayi.
You're not a cucumber one day and a grain of wheat the next day. God don't have that in the field. Yes, sir.
Akaluthuku ngenye imini nokhozo lwengqolowa ngosuku olulandelayo. UThixo akanako oko entsimini. Ewe mhlekazi.
If you're born of the Spirit of God, you're a Christian from that time until you go away and then you're immortal with God. That's right. If you're in the church.
Ukuba uzalwe ngomoya kaThixo ungumKristu kusukela kwela xesha ude umke emva koko ungongena kufa kunye noThixo injalo londo ukuba usebandleni.
Now let's talk about the death side. Now how could a person on that estate and that kind of a condition ever be sick?
Ngoku masithethe malunga necala lokufa. Ngoku angathini kulameko kolu yawuhlobo lwemeko angagula?
Because that your body is not yet redeemed. Your body is not redeemed.
Ngokuba umzimba wakho awukahlanguleki. Umzimba wakho awuhlangulwanga.
No matter how good you are and how saintly and how holy, how much Holy Spirit, that's only your soul.
Akukhathaliseki nokuba kungangakanani ulunge kangakanani, nokuba ungcwele kangakanani, unyulu kangakanani. Nokuba ungakanani umoya oyingcwele kuphela ngumphefumulo wakho.
And your soul is not completed yet. It's just got the blessing, the promise of God, which is the earnest of our salvation.
Kwaye umphefumulo wakho awukagqibeleli okwangoku. Unentsikelelo nje kuphela isithembiso sikaThixo osisinyaniso sosindiso lwethu.
But now if we have no earnest of our resurrection, no divine healing, then I have no assurance or nothing to prove to me that there is a resurrection.
Kodwa ngoku ukuba asinaso isinyaniso sovuko lwethu akukho mpiliso ingcwele ngoko andisayi kuba nangqiniseko okanye nanto yakubonakalisa kum ukuba kukho uvuko.
This life of Christ doesn't live in my heart. If I had to take it from some kind of a psychological thing back then, or I had to believe somewhere like that, well then I'd be a little skeptic of it.
Njengokuba ukuba uKristu akaphile enhliziyweni yam, ukuba kufanele ndiyithathe isuka kuhlobo oluthile lwayo into yepsychology emva ngaphaya, kufanele ndikholwe ngolwa hlobo, kulungile, ngoko bendiyakukrokra ngayo.
And that's the reason over in Africa, when they come, here come missionaries up, bringing thousands of those natives, and they're packing little mud idols and everything else, is because that they had just heard the psychic side of the Bible. That's right.
Kwaye eso sisizathu ngaphaya eAfrika xa besiza naku kunyuka kusiza iimissionary zisizisa amawaka abo bemi kwaye babethwele izithixo ezincinci ezindala zodaka nayo yonke into engenye kungokuba babesandula kuva icala elivumisayo leBhayibhile injalo loo nto.
My own churches, Baptist, Methodist, Presbyterian, all went in there. But when they seen the power of God come in demonstration, that settled it. They know then that God was God.
Kwaye icawe yam iBaptist iwisile rhabe nabo bonke abaya ngaphakathi phaya kodwa xa bebona amandla kaThixo ekubonakalisweni oko kuyonelisa bayazi ngoko ukuba uThixo yayinguThixo.
But now what starts this sickness? Now the first thing, it's a spirit before it becomes a disease. Just the same as you as a spirit before you become a human being.
Kodwa ngoku intone yenza okukugula. Ngoku into yokuqala ingumoya phambi kokuba ibe sisifo. Nje into ekwanye njengokuba wawungumoya phambi kokuba ube ngumuntu.
Now I'm going to take Brother Willett here as an example.
Ngoku ndiza kuthatha umzalwane uWillett apha njengomzekelo.
Brother Willett, there was a time when you and I wasn't nothing. And then the first thing, God gave us a life.
Mzalwana uWillett, kwakukho ixesha xa wena nam sasingezonto. Kwaza ngoko, okokuqala, uThixo wasinika ubomi.
And if I take your body down this afternoon, you're made up of a bunch of cells held together with atoms.
Kwaye masithathe sithi ukuba ndihlisa umzimba wakho ngalemva kwemini wenziwe ngenhlanganisela yeeseli zihlanganisiwe kunye neatoms.
And now someday them atoms will be destroyed. If Jesus tarries, you'll go on back. They'll be just like they was in the beginning, go back into the air.
Kwaye ngoku ngenye imini zona ziya kutshatyalaliswa ukuba uYesu ulibazisile uya kubuyela emva ziya kuba njengendlela ezaziyo ekuqalekeni zibuyela emva emoyeni.
But when your spirit returns, those atoms will gather together again with this spirit and bring forth another, Brother Willis, just like that one. Only younger, when he was at his best.
Kodwa, xa umoya wakho ubuyela, ezo atoms ziya kuhlangana, zidibane kwakhona, ngaloo moya, zizise kwakhona, omnye umzalwane uWillard, nje ngohlobo lwalowa, kuphela emtsha, xa wayesesekomeleleni kwakhe.
When a man gets past about 25 years old, he finds a few wrinkles under his eyes and some gray hairs coming in.
Xa umntu egqitha malunga namashumi amabini anesihlanu ubudala, ufumana ukushwabana okumbalwa phantsi kwamehlo akhe, neenwele ezithile zingwevu zingena.
It's going to be, because death's after you. And one of these days, it's going to take you. No matter who you are, it's going to take you.
Iya kuba njalo, kuba ukufa kusemva kwakho. Kwaye ngelinye lezintsuku kuza kuthatha nokuba ungubani kuza kuthatha.
But it gradually you get in a corner here and God will get you out of that corner and you get in this corner here, death will almost have you over here, but after a while it'll get you.
Kodwa kancinci uya kungena ekugcinekeni apha aze uThixo akukhuphe kokwakugcineka uze ungene koku kugcineka apha. Ukufa kuya kuphantse ukufumana nangapha kodwa emva kwethuba kuya kukufumana.
But then what death can do, it takes its full toll, and then at when it's done all that it can do,
kodwa ngoko, yintoni ukufa okunokwenza, kufikelela kwiqondo lokugqibela, kuze emva koko, xa kwenze konke oko kunokwenza.
When God gave you this life and you is at your best at about 23, when you come into the resurrection, you'll come back just exactly like you was when you was 23 years old, or 25. For death set in.
Xa uThixo ekunika obu bomi. Kwaye, wawukokona komelela kwakho, malunga namashumi amabini anesithathu. Xa usiza eluvukweni, uya kubuyela nje kanye ngendlela owawuyiyo, xa umashumi amabini anesithathu eminyaka ubudala, amashumi amabini anesihlanu, phambi kokuba ukufa kufike.
Death will have everything that it can do. It's set in there, but you'll come right back where you were.
Ukufa kuya kuba nento yonke ekunokwenza, kuhlala phaya, kodwa, ya kuphuma ubuyele kanye ngendlela owawuyiyo.
Now, if each one of your cells in your body, let's take it down now, you come cell after cell, cell after cell, and lay it apart on a platform. After each cell in your body.
Ngoku, ukuba nganye yezenu i-cell emzimbeni wenu, masiyihlise ngoku, kuza i-cell emva kwe-cell, i-cell emva kwe-cell, uze uzibeke ngokwahlukeneyo apha eqongeni, emva kweseli nganye emzimbeni wakho.
You'll come down to one little tiny germ where you began. Can't be seen with the natural eye. You have to look under scope glasses.
Uyakuba loluncinci oluncikane ukhozo lobomi apho waqala khona. Ayinakubonwa ngamehlo endalo. Kufanele ujonge ngaphansi kwemida yeglasi.
I've seen the germ of life under a microscope. It looks like a little bitty thread.
Ndikhe ndabona ukhozo lobomi ngaphansi kwesibona khulu. Likhangeleka njengentwanana incinci yomsonto.
And the first thing starts is right in the spine. It's like a little knot. That's the first little cell accumulates on top of a cell.
Kwaye into yokuqala eqalayo isemchachazweni. Injengeqhina elincinci. Leyo yisel yokuqala encinci ihluma phezu kwesel.
Now, if I had to take that one single little cell that every one of you come from, one little teeny cell, germ.
Gogo, ukuba kufanele ndithathe la seli inye incinci leyo wonke kuni asuka kuyo, enye incinci intwanana yeseli imbewu.
What is a germ?
A germ is a little teeny, the smallest of cell.
Yintoni ukhozo lobomi? Ukhozo lobomi yintwanana encinci eyona incisela.
Well, what's after that? Now I've tucked you down from every piece of you down to this one little cell. And I haven't found you yet. I've just got your cells laid out.
Kulungile. Yintoni emva kokuya ngoku? Ndikubonise lonke isuntswana lakho. Ukuhlela kule incincisela. Kodwa andikakufumani noko. Ndifumane nje iicell zakho.
Well then the next thing, blood cells and flesh cells and whatever they are, laying them all out here. But I haven't got you yet.
Kulungile, ngoko. Into elandelayo, iicell zegazi neecell zenyama. Nokuba zizintoni, zibekwe zonke apha. Kodwa andikakufumani noko.
Now I'm down to one germ now. Well, I'm going to take that little cell apart. Now where are you at? Your life.
Ngoku, ndikolunye ukhozo lobomi ngoku, kulungile. Ndiza kuthatha leya incincisele, ndiyicazulule. Ngoku uphi apho ukhoyo, ubomi bakho.
The life makes the first cell, which is a germ, then everything after its nature, dog after dog, bird after bird, man after man.
Kwaye, ubomi benza iseli yokuqala, nto leyo elukhozo lobomi. Emva koko yonke into emva kohlobo lwayo inja emva kwentsha intaka emva kwentaka umuntu emva komuntu
developing cells cell on cell cell on cell comes up to where you are human being developing of cells now that was ordained of God to be so
ukukhula kweseli iseli kwiseli iseli kwiseli inyuke ize apho ukhoyo umuntu ukukhula kweseli ngoku oko kwamiselwa nguThixo ukuba kube njalo.
But now what about a cancer? Let's talk of him a little bit.
Kodwa ngoku malunga naphi nomhlaza? Masithethe ngawo ithutyana.
Now God gave you your life and say here you are today, here I am. There's nothing on my hand, but there might be a cancer on my hand sometime.
Ngoku uThixo wakunika ubomi bakho kwaye uthi naku ndilapha namhlanje. Naku ndilapha akukho nto esandleni sam. Kodwa kunokubakho umhlaza esandleni sami ngelinye ixesha.
Well, how did that cancer get there? Let's see what the cancer is. Now let's take him apart. Let's go take him.
Kulungile. Ungene njani lamhlaza phaya? Masibone into oyiyo lamhlaza. Ngoku masiwucazulule, masiye siwucazulule.
Now he's a bunch of cells too. Do you know that? Tumor, cataract, any of those things are cells.
Ngoku uyinhlanganisela yeecell nawo. Ingaba buyazi lonto iqhubu umlanga nayiphi ezo zinto zisele.
They don't have no form. Some of them spreads out and some look like a spider and some looks run streaks of red cancer just like long red threads that run through and
azinabume ezinye zazo ziyanwena ezinye zikhangeleka njengesicawo ezinye zikhangeleka imicwe eqhananazileyo umhlaza obomvu nje ngokufana nemigca ebomvu eqananaze ngaphakathi kwi.
Then there's a rose cancer which usually comes on of the breast of a woman. It's like pancakes laying on one another and then it sprawling out and they just grow anywhere.
Kwaye kukho umhlaza werhozi evamise ukuza ebeleni lomfazi. Injengepankuku enye phezu kwenye zize emva koko zinabe. Kwaye zikhula naphi na.
Sometimes tumors are lopsided this way, long, oblong, and everything. They have no form because they're after a spirit which has no form. But it's a developing of cells.
Ngamanye amaxesha, amaqhubu, ngamahla ndinyuka, ngale ndlela, inde, ibuqande, nayo yonke into, azinabume, ngokuba zisemva komoya wona ongena bume. Kodwa kukukhula kweseli.
It's a bunch of cells that say in you right now is a tumor or a cancer. This developing cells, growing, growing, growing. It's eating, sucking your life from you. It's living on the bloodstream.
Inhlanganisela yeseli ezo uthi kuwe kanye ngoku liqhubu okanye umhlaza. Liyakhulisa iseli. Ziyakhula, 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 ziyatya. Ziyafunqa ubomi kuwe. Ziyaphila kumjelo wegazi.
Cataract takes the mucus of the eye and grows right over, covers itself over. Shut your eyes off.
Umlanga, uthatha incindi yemehlo, ukhula kanye kuyo, lizigqume ngawo, livale iliso lakho.
Some of them comes and never gets like tubercular. That comes just in little small germs.
Ezinye zazo ziyeza zingaze njengesifo sephepha esiza kanye nje kwelincinci elincikane ukhozo lobomi.
There's nothing to the size of it. The same size germ makes an elephant makes a chigger. Nothing to the size of the germ.
Akukho nto kumlinganiselo walo. Umlinganiselo omnye wenza indlovu, wenza ingolwane. Yabona? Akukho nto kumlinganiselo wokhozo lobomi.
And some of them takes body form, some never does, and some never goes into cells. Some become spirit torments the soul.
Kwaye ezinye zazo zithatha ubume bomzimba. Ezinye njalo. Ezinye azizange zibe zisel. Ezinye zibanga umoya, zithuthumbisa umphefumulo.
We'll try to get that part. I'll leave that part for tomorrow afternoon if I can. Where that soul spirit comes and how down under here.
Ndiza kuzama ukufumana la ndawo. Ndiyakuyishiyela imva kwemini yangomso la ndawo. Ukubandi nako. Apho la mphefumulo kamoya uvela khona. Nendlela esezantsi ngayo phaya.
Now, friends, I'm not telling this from some kind of a psychology. I have dealt with demons for years, and you know that.
Ngoku zihlobo. Andikuchazi oku ngokokusuka kuhlobo oluthile lwe-psychology. Ndiqubisene needemoni iminyaka, kwaye niyakwazi oko.
If you only knew the thing after the services is over at night, what goes on sometimes.
Ukuba ubuyazile into emva kwenkonzo iphumile ebusuku, into eyenzekayo ngamanye amaxesha.
You don't know, remember, when you come against the spirit, you better know what you're speaking about.
Akuyazi, kumbula. Xa usiza kuqubisana nomoya, kufanele wazi othetha malunga nako.
Just don't stand there and carry on because it ain't going to do any good. But when actually a demon has to obey you, he'll recognize it.
Sukuma nje phaya uqhubeke, kuba ayizukwenza lanto inhle. Kodwa xa idemoni kufanele ikuthobele, iyakuyazi lonto.
It ain't how loud you holler. It ain't how much oil you put on. It's what's back here that he'll recognize. It's the truth. Jesus just said to him, come out.
Ayikhathali ungqola kangakanani. Ayikhathali ugalela kangakanani ioli. Koko kusemva phaya eyakukuhoya. Inyaniso. UYesu watsho kuyo. Phuma.
Remember the disciples have been kicking and twisting and trying to cast him out and everything? He said, why couldn't we cast him out? I said, because of your unbelief.
Kumbula, abafundi babekhabalaza bezibhija, bezama ukuyikhupha nayo yonke into. Bathi, kutheni singakwazanga ukuyikhupha? Wathi, ngenxa yokungakholwa kwenu.
They come out of him. The boy fell and had the hardest fit he ever had. See? They recognize authority.
Wathi, phuma kuye. Inkwenkwe yawa yaba nesona sithuthwana yakhe yanaso. Yabon, yabon. Ziyalazi igunye.
Look at those boys down there, those vagabonds who seen Paul casting out devils. They said, we can do the same thing, some priest's sons.
Jonga, kuloo makhwenkwe ezantsi phaya, ezo njubaqa ezabona uPaulus ekhupha idemoni. Athi, singenza into ekwayenye, bonyana bombingelelo othile.
So they go out and said, we can cast out devils, Acts 19.
Kebehla bathi, singakhupha idemoni, izenzo ishumelene toba.
They went out to a man who had epileptic fits and said, we adjure you by Jesus, come out of him. The devil said, now, in the name of Jesus who Paul preaches.
Ehla, aya kwindoda eyayinesathuthwane athi, siya kuyalela, ngoYesu, phuma kuye, idemoni yathi, ngoku, egameni lika Yesu, lo ushunyelwa nguPaulus.
The devil said, now, I know Jesus and I know Paul, but who are you? You know what happened? Jumped on the man, tore their clothes, and they had the fits themselves. Run out into the streets.
Yathi idemoni, ngoku, ndiyamazi uYesu, noPaulus ndiyamazi, kodwa ungubani wena? Niyazi kwenzeka ntoni. Bakuxhumela endodeni, azula impahla zabo, aze aba nezathuthwane nawo, abaleka aphumela esitratweni.
Them same demons live today. So there is a lot of fanaticism. This is the church this evening.
Idemoni ezikwanye ziyaphila namhlanje. Ke, kukho abalinganisi abaninzi, eli libandla ngobu busuku.
There's a lot of fanaticism in the lands that they call divine healing that ought to be shut up. That's what brings reproach upon the real cause. That's why you have such a hard struggle.
Kukho okuninzi ukuthabatheka emhlabeni namhlanje okubizwa impiliso engcwele okufanele kuthuliswe. Yiloo nto ezisa ihlazo kwinto eyinene. Yiloo nto ninokubandezeleka okuninzi.
There's a lot of stuff called religion today that ought to be shut up. Nothing to cost.
Kukho into eninzi ebizwa inkolo namhlanje efanele ithuliswe. Asinto kuphela lunqulo lomuntu.
That's what makes the true church of God have such a hard struggle with it. But we're America. That's the way to be.
Yiloo nto eyenza ibandla lenyaniso likaThixo libe nokunjalo ukubandezeleka okunzima naloo nto. Kodwa singamaAmerika, yabona. Yiloo ndlela ekufanele ibe yiyo.
God says the wheat and creepers and briars grow together. Don't try to pluck them up. Let them grow together, but by their fruits you know them.
Thixo uthe ingqolowa kunye nobobo namakhakakhaka zikhula kunye. Sukuyinyothula, yeke ikhule yombini. Kodwa ngeziqhamo zayo yakuyazi.
There's no fruits while there's no life. There's nothing there.
Akukho ziqhamo, kutheni akukho bomi, akukho nto phaya.
Now watch this cell. Let's say, for instance, like a lot of time the red cancer usually hits in the womb of a woman, female bruises and so forth.
Ngoku, qaphela le cell, masithi umzekelo. Njengexesha elininzi, umhlaza obomvu usoloko ubetha esibelekweni somfazi. Ibhinqa liyakhuthuka nanjalo njalo.
Now let's take that fellow down now on his cells, this cancer.
Ngoku oko, masithathe oko, lamfo ezantsi ngoku, kwiseli yakhe lo mhlaza.
Now cancer, everything in the natural types the spiritual. Are you aware of that? Everything in the natural types the spiritual, regardless.
Ngoku umhlaza, yonke into kuhlobo lwendalo izekelisa umoya. Ngaba ubukwazi oko, yonke into kuhlobo lwendalo izekelisa umoya, nakanjani.
For instance, like this, when we're born in the body of Christ, there's three elements it takes to bring our birth.
Umzekelo, njengoku, xa sizalelwa emzimbeni kaKristu, kukho izinto ezintathu ezenzekayo ukuzisa uzalo lwethu.
And that's the three elements that came out of the life of Christ when he died.
Kwaye ezo zizinto ezintathu ezaphuma kubomi bukaKristu xa wayesifa.
There come from his body, water, blood, spirit. Is that right?
Kwaphuma emzimbeni wakhe amanzi, igazi, umoya. Ingaba injalo?
Three elements. That's the elements we go through when we're born again. Justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit.
Izinto ezintathu. Ezo zizinto esigqitha kuzo xa sizalwa ngokutsha. Ugwetyelo, ungcwaliseko, ubhaptizo ngomoya oyingcwele.
Now that can all be in one act. But you can be in a justified state without being sanctified.
Ngoku, oko kungaba sisenzeko esinye. Kodwa kuthatha, kodwa, ungaba kwimeko egwetyelweyo ngaphandleni kokungcwaliswa.
You can believe on the Lord Jesus Christ and still carry your filth with you.
Ungakholelwa kwinkosi uYesu Kristu, ube futhi uthwele ukungcola kwakho kuwe.
But you can absolutely live in a both justified and a clean holy life and without the Holy Ghost.
Kodwa ungaphila ngqo kobungcwalisekileyo nobucocekileyo ubomi obungcwele, kwaye ngaphandle komoya oyingcwele.
See the Bible, 1 John 5:7 said there are three that bear record in heaven, the Father, Son, and Holy Ghost, and the Father, Word, and Holy Ghost, which was the Son, and these three are one.
Yabona, iBhayibhile. UYohane wokuqala, isihlanu, isixhenxe, wathi, bathathu abanobungqina ezulwini, uyise unyana nomoya oyingcwele, kwaye bawo ilizwi nomoya oyingcwele, owaye ngunyana. Kwaye aba bathathu banye.
And there's three that bear record on earth, the water, blood, and spirit, and they agree in one, not one, but agree in one.
Kwaye kukho abathathu abanobungqina emhlabeni, amanzi, igazi, nomoya, kwaye bavumelana kokunye. Hayi isinye, kodwa bavumelana kokunye.
You can't have the Father without having the Son. You can't have the Son without having the Holy Ghost. For they are inseparable one. The Trinity is in a one.
Akunakuba noyise ngaphandle kokuba nonyana. Akunakuba nonyana ngaphandle kokuba nomoya oyingcwele. Kuba aba abanakahlukaniswa. Banye, ubuTrinity bubunye.
I don't hear it around here, but you hear a lot across the country. One of the greatest things in the Pentecostal group is a mix-up in that one simple thing.
Andiva jikelele apa, kodwa uva kakhulu ekunqumleni isizwe. Enye yezinto ezinkulu kumaqela kamoya, ukuxutyaniswa kulanto ilula.
Now I've had their heads right together and proved to them they both believe the same thing.
kwaye ndibaqukanise ngeentloko ndabonisa kubo ukuba bakholelwa into enye.
It's the devil between them, that's all. If that great Pentecostal church would you throw down them little traditions and unite themselves together as one blessed church of God, the rapture would come.
Umtyholi phakathi kwabo kuphela koko ukuba elabandla likhulu lakwamoya lingangqo lilahle ezo zincinci ezindala izithethe lihlangane kwelisekelelekileyo ibandla likaThixo uxhwilo luyakuza.
But as long as Satan can keep them broke up, all right. That's his way of doing it. And they absolutely believe the same thing.
Kodwa okoko uSathana enokubagcina beqhekekile injalo leyo indlela yakhe yokuyenza kwaye uqinisekileyo bakholelwa into ekwanye.
One said, well, this is that. I said, well, if this is that, then that's this. So there you are. So it's all the same thing.
Omnye uthi kulungile oku koku ndathi kulungile ukuba oku koku ngoko oko koku ke nako apho ukhoyo ke konke into enye.
But there you are in that triune trinity of God. Now God in his oneness.
Kodwa nako apho ukhoyo kokwakuthathu kobutrinity bukaThixo ngoku ngoku uThixo kubunye bakhe.
God the Father, Son, and Holy Spirit. Now we don't say our gods as heathens, it's our God. See? It's the threefold being of God.
UThixo uyise nyana, umoya oyingcwele, ngoku asithi o Thixo bethu njengamahedeni, nguThixo wethu, yabona, inhlahlo ntathu yobuqu bukaThixo.
Now notice, now Satan is in a trinity also. And his powers are in Trinity.
Ngoku qaphela ngoku uSathana ukuba Trinity naye kwaye amandla akhe akuba Trinity.
Now notice, then when the water, blood, and spirit produces the new birth, is that right? Now watch, that's what represents the new birth.
Ngoku kodwa qaphela xa amanzi, igazi, nomoya kuzisa uzalo olutsha ingaba injalo. Ngoku qwalasela oko kumele uzalo olutsha.
What represents the natural birth before the new birth comes?
Oko koko kumele uzalo lwendalo phambi kozalo olutsha luze.
What you mothers, when a baby's born, what's the first thing? Water. Next, blood. Next. See? That makes the life, see? Makes the person. Water, blood, spirit.
Xa nina bomama, xa umntana ezalwa, intoni into yokuqala? Amanzi. Elandelayo igazi, elandelayo yabona oko kwenza ubomi, yabona kwenza umntu. Amanzi, igazi, umoya.
Now cancer, let's deal on him for our next, we've got about 5 minutes left, I guess. About the next 5 minutes, let's deal on cancer.
Ngoku umhlaza masiqubisane ngokulandelayo, sinamalunga nemizuzu emihlanu eshiyekileyo. Ndiyaqikelela malunga nemizuzu emihlanu elandelayo masiqubisane nomhlaza.
What is that fellow? What does he represent? He's a scavenger. He represents the vulture. He eats dead things.
Intoni lamfo, umele ntoni, ngumphiphi, umele ixhalanga, litya izinto ezifileyo.
And a cancer comes from a bruise mostly, where a cell has been hit and it breaks up.
Kwaye umhlaza usuka ekukhuthukeni ngamaxesha amaninzi. Apo isel ithe yabetheka ize yophuke.
And a little cell in there becomes backslid. Well, that's a big word for a Baptist, ain't it?
Kwaye isel encinci phaya iba yewileyo. Oh, elo ligama elikhulu kumbaptizi. Alinjalo?
All right. But it backslides, that cell. I'm a Baptist who believes in backsliding.
Kulungi, kodwa iyawa la cell. Ndingumbaptizi okholelwa ekuweni.
Someone said down here in Arkansas, meaning they said, Brother Branham said, is a fellow Nazarene, he's been healed.
Umntu othile wathi ezantsi apha eyakhansa ndihlangana ngenye imini wathi Zanu Branham wathi yayinguwakuthi umNazarene wayephilisiwe.
He had to walk around over town with his crutches on his shoulders.
Wayene yakhe ehamba esiya ngaphaya edolophini neentonga zakhe zokuhamba emagxini.
He said, you know what? Said, when I first come here, said, I thought you heard you preach, I thought you was a Nazarene.
Wathi, uyazi intoni? Wathi, xa ndaqalisa ukuza apho, wathi, ndandicinga wena ndakuva uShumayela ndandicinga ngumNazareni.
He said, then I've seen the most of people are Pentecostal, and somebody told me you're a Pentecostal, and now you say you're a Baptist.
Wathi, ndaza ndabona abantu abaninzi bengabakwamoya, kwaye uthile wandixelela ukuba wawungowakwamoya, kwaye ngoku uthi ungumBaptist.
Said, I don't get it. I said, well, that's easy. I said, I'm a Pentecostal Nazarene Baptist. All right.
Wathi, andiyifumani, ndathi, oh, kulula oko, ndathi, dingoa kwa moya umNazarene Baptist. Kelo lonto injalo kulungi.
No, we are one in Christ Jesus by the Holy Spirit making us one. That's right.
Ai, sonke sibanye kuKristu uYesu ngomoya oyingcwele osenza abanye. Injalo lonto.
Now, notice this little cell backslides when it's bruised. It begins, other little germs run forth to give its lives in there, and that's why pus comes in a sore.
Gogu, kapela, lesele incinci iwile apho ikhuthuke khona, iqala kancinci, amanye amakhozo amancinci obomi ayaleqisa ukuya kunikezela ngobomi bawo phaya, kwaye yiloo nto ububovu buphuma esilondeni.
That's teeny little soldiers fighting for your life. They're up there, and to hit that poison, them demon powers is trying to collect in there.
Lama choni mancinane alwela ubomi bakho. Ziyabaleka, zinyukele phaya, zibetha la tyhefu. Loo mandla edemoni azama ukuqokelelana phaya.
And give their lives. That's what's made. That's a bunch of little dead soldiers, that pus that's in your blood, in a sore. They give their life to save yours.
Anikezela ngobomi bawo. Yilonto ayenza, yilonto liqhubha lamajoni amancinci afileyo, obabovu, obusegazini lakho, obusesilondeni. Anikezela ngobomi bawo ukusindisa ubomi bakho.
Now, once a little cell rejects in there and this demon gets started, he starts growing. He begins to multiply cells.
Ngoku, yakuba isele encinci yalile, phaya izele demoni iqalise ukukhula. Iqalisa ukuziphindaphinda iiseli.
He's building a body just exactly like your babies begin in your womb and like you did in your mother.
Yakha umzimba kanye njengomntwana wakho eqalisa esibelekweni sakho kwaye ngendlela owenza ngayo kumama wakho.
Cell on top of cell, cell on top of cell, cell on, any way, anywhere, just they have no form of nothing like a human being after its nature.
Iseli phezu kweseli, iseli phezu kweseli. Isel, nangayiphindlela, naphina nje, azinabume bantu, njengabantu, emva kohlobo lwayo.
It's just out of a spirit, it just grows anyway. And it begins cell on top of cell, cell on top of cell.
Ingaphandle nje komoya, ikhula nje nangayiphindlela. Kwaye, iya kuqalisa, isel phezu kwesel, isel phezu kwesel.
And now, first thing you know, you begin to get weak and feel sick. You go to the doctor, and he'll examine you. Maybe he can't find it.
Kwaye ngoku, into yokuqala, uyazi, uyakuqalisa ukutyhafa, ugule, uye kugqirha, kwaye uyakukuxilonga, mhlawumbi akanakuyifumana.
If he does, maybe he'll cut it. If he can cut it clear, all right, he's got it.
Ukuba ukwazile, mhlawumbi uyakuyisika. Ukuba unako ukuyisika kakuhle, kulungile, uyifumene.
But if he can't cut it clear, then if it's in the throat or somewhere where it can't be cut clear, one little speck of it will live right on.
Kodwa ukuba akanakuyisika kakuhle ngoko ukuba isemqaleni okanye ndaweni ithile apho ingena kusikwa khona intwana encinci yayo iyakuphila.
Because it has not like you cut your hand off and settle it or anything or you cut all.
Yabona ngokuba akufani nokusika isandla sakho sisuke usimilisele okanye nantoni okanye usisike.
What I mean, if you'd cut the main body off, leave your hand there, why, it wouldn't live, but see, that has not the form of life like you have. It's a demon power, a moving.
Into endithetha yona, ukuba usika esona siqu, uze ushiye isandla sakho phaya, kutheni, asinakuphila. Kodwa, yabona, oko, akanabume bobomi, njengokuba unabo, ngamandla edemoni, eshukuma.
And now notice, you call them, the doctor calls it a cancer. God calls it a devil.
Kwaye qaphela ngoku, nizibiza, ogqirha bayibiza, umhlaza. UThixo uyibiza idemon.
Look at the day, they just give it. Where does the word cancer come from? It comes from a Latin word, which is used in medical terms, meaning a crab. A crab that you see along the seashore has got all them legs.
Jonga namhlanje, basandula kuyifumana. Livela api igama umhlaza. Livela kwigama lesiLatin elisetyenziswa kwindlela yamayeza. Litheta unonkala. Unonkala umbona ngasenqwemeni unayo yonke loo milenze.
That's the way that it does. It reaches out. Spreads out. The word cancer is crab.
Leyo yindlela eyenza ngayo. Iyanda, iqananaze, igama umhlaza, unonkala.
And it gets in and just keeps taking a whole, sucking blood as it goes like an octopus or something.
Ingena nje, ize iqhubekeke ukufunxa igazi, njengoko ihamba, njengengwane, okanye into ethile.
Well, tumor, cataract, and other diseases, every one of them comes from a germ. And that germ has to be a body.
Kutheni iqhubu umlanga nezinye izifo zonke nganye kuzo zisuka kukhozo lobomi kwaye ela khozo lobomi kufanele libe ngumzimba.
And before it can be a body, it has to be a life. Before it can create or germatize and make more cells, it has to be a life. Is that correct?
Kwaye phambi kokuba ibe ngumzimba kufanele ukuba ibe bubomi. Phambi kokuba idale okanye ihlume ize yenze ezininzi iiseli.
Now, where did that cancer come from? Where did that come from? It wasn't only here some time ago, but now maybe it's on ya.
Gogo, uvela api lamhlaza, gubani, kuvela api oku ya, ya ingeko kuwe apa, kekresha elakritayo, kotwa ngogo, mshaumbi kuwe.
Where did it come from? It's another life different from your life living in you.
Ivela api. Bobunye ubomi, obahlukileyo kobakho ubomi, iphila kuwe.
And it's a tormenting, sapping your life. That's the reason Jesus called it a devil.
Kwaye iyathuthumbisa, ifunxa ubomi bakho. Seso sizathu Yesu eyibiza idemoni.
They call epilepsy today. They say epilepsy. Well, epilepsy in the Bible, Jesus called it a devil.
Babiza isathuthwane namhlanje, bathi isathuthwane, kutheni? Isathuthwane eBhayibhileni uYesu wayibiza idemoni.
When the man came with the boy, it fell on the ground and frosted the mouth and everything. He said he has a devil and all the time he throws him in the fire and in the water.
Xa umntu weza nenkwenkwe eyawela phantsi yagubha amagwebu ngomlomo nayo yonke into wathi inedemoni kwaye futhi ngamaxa amaninzi simlahlela emlilweni emanzini.
Now they polished his name up and called it epilepsy, but he's a devil. And Jesus said, "Thou devil, come out of the child." Exactly.
Gogo, bahombi sayi kamalayo bayibize isathuthwane, kodwa li demon. Kwaye uYesu wathi, "Wena demon, phuma emntwaneni," ngokuchanekileyo.
Now, epilepsy is usually caused from a kidney trouble. Maybe you get into that a little later. See? It causes an epilepsy from urine.
Gogo, isathuthwane sivame ukubangelwa ingxaki esezintsweni. Mhlawumbi uya kufika koku ya kungekudala, yabona. Ibangela isathuthwane kusuka kutyefeko lwezintso.
Now, notice in this. Then that cell sits there, it's a devil. He's building a life. He's growing, becoming greater and greater.
Gogo, qaphela koku. Gogo, la seli ihleli phaya lidemoni. Yakha ubomi. Iyakhula inwenwa ngokunwenwa.
He's got one duty to do, that's take your life. That's what the devil sent him for, to cut your day shorter, 70.
Inomsebenzi omnye wokukwenza oko kukuthabatha ubomi bakho. Yiloo nto umtyholi ayithumelele kona ukunqumla imihla yakho ibe mifutshane kunamashumi asixhenxe.
Now, I salute every doctor. Yes, sir. Every medical science, God bless them for the help that they've done for people. That's correctly.
Gogo, ndiyakhahlela kunibogqirha. Ewe mhlekazi, yonke inzululwazi yamayeza. UThixo ubasikelele ngoncedo abathe balwenzela abantu. Oko kulungile.
What would you do in the world today without it? I thank God for medical science. I thank God for my automobile.
Intoni obona kuyenza ehlabathini ngaphandle kwayo? Ndibulela uThixo ngenzululwazi yamayeza. Ndibulela uThixo ngenqwelo mafutha yam.
If God hadn't let science make me an automobile, I'd have a hard time walking up here.
Ukuba uThixo ebengavumelanga ubunzululwazi bundenzele inqwelo mafutha, bendiya kuba nexesha elinzima lokuza apha.
For electric lights and for soap to wash my hands with and toothpaste to scrub my teeth with. Certainly.
Ukuba nombane nokuba nesepi yokuhlamba izandla nenhlamo yokucukuca amazinyo ngokuqinisekileyo.
I thank him for everything because all good things come from God.
Ndiyambulela yena ngento yonke ngokuba zonke izinto ezilungileyo ziphuma kuThixo.
But let me tell you, there's not one speck of medicine ever did cure any sickness. And there's not one doctor, now unless he's some quack, but a real doctor will tell you that they do not claim to be healers.
Kodwa mandinixelele, akukho nechaphaza leyeza elakhe laphilisa isigulo. Akukho nomnye ugqirha, ngaphandleni kokuba ngowomgunyathi. Kodwa ugqirha wenene uya kukuxelela ukuba ababangi ukuba ngabaphilisi.
Right at Mayo Brothers, many of you, I've been interviewed there two or three times. Of patients that come from there incurable.
Kanye kubazalwane bakwamayo abaninzi benu ndiye ndenziwa udlwana ndlebe phaya kabini okanye kathathu malunga nezigulane eziphuma phaya okunganyangekiyo.
You read the Reader's Digest, the November issue? How many read the November issue, that article of mine in their own Reader's Digest? See?
Nifundile iReader's Digest inqaku lika November. Bangaphi abafunde inqaku lika November elanqaku lamphaya Reader's Digest, yabon.
And they had me up there to interview that baby. They give up, said it couldn't be done. But the Holy Spirit spoke to me and told me how it would be done. And it was done.
Kwaye, babe nam phezulu phaya, udlwano ndlebe lomntwana, ababe mncamile. Bathi, ibingena kwenzeka. Kodwa umoya oyingcwele wathetha kum, wandixelela indlela enokwenziwa ngayo. Kwaye yenzeka.
All right. Now they call me up there, and right before the door where old Jimmy and them Mayo used to be, there's a great big sign that said, we do not profess to be healers. We only profess to assist nature. There's one healer, that is God.
Kulungi, ngoku bandibizela phezulu phaya, kwaye kanye ngaphaya komnyango, apo uJimmy kunye nabo, umayo wayeqhele ukuba phaya, kukho uphawu olukhulu oluthe, asibangi ukuba singabaphilisi. Sibanga kuphela ukuba sincedisa indalo umnye umphilisi lowo nguThixo.
They're the best in the world.
Bangabona bangcono ehlabathini.
Now, we have a few quacks, yes. That's right, we have some quack preachers too. All right, so that goes on both sides.
Ngoku, sinabaya imigunyati abambalwa, ewe, injalo loo nto. Sinabashumayela baya imigunyati kananjalo, njalo, ke, oko, kuqhubeka macala.
Notice, but any man that claims that he's a healer, he's a storyteller. Because he can't do it, for the Bible said, I'm the Lord who forgives all your sins and heals all your diseases.
Kaphela, nawuphi umntu obanga ukuba ungumphilisi, kumbalisi bali, kuba akanakuyenza loo nto, kuba iBhayibhile ithe, ndiyinkosi exolela zonke izono zenu nophilisa zonke izifo zenu.
I've been to studies, and in my room, some of the best of doctors across the nations has come. You don't know the back of the life, friend, to know what's been and things I don't tell out in public.
Ndiye ndaya ekufundeni, kwaye egumbini lam, abanye boqirha abangcono ekunqumlezeni izizwe bazile. Akuwazi umva wobomi, sihlobo, ukwazi okwakukuko, nezinto endingazichaziyo esidlangalaleni.
Man comes secretly, and don't you think there ain't a lot of Nicodemuses yet in the world? There sure is, thousands of them.
Abantu bayeza bucala, kwaye akucingi ukuba ukunakubakho abaninzi bo Nicodemo ehlabathini ngenene kunjalo amawaka abo.
They look on that and come in the meeting, sit there with a t-shirt on, something like that, with polished names, that you'd be surprised, sit right in the meeting.
Bajonge koku ya bazebeze emhlanganweni, bahlale phaya benxibe ihentshana. Into ethile efana leyo namagama awonjisweyo oyakothuka bahlale kanye emhlanganweni.
In a few days slip around, call in by secretly and send someone in for an interview and say right now, said Brother Branham, I believe that's the truth.
Kwiintsuku ezimbalwa bachwechwe baze batsale umnxeba emfihlakalweni baze bathumele omnye umntu ukuba aze kudliwano ndlebe aze athi kanye ngoku athi Mzawana uBrenham ndiyakholelwa ukuba oko yinyaniso.
They're human just same as we are. Sure, every man's desire to look beyond that dark veil and he has to go through someday.
Bangabantu kanye ngokufanayo sinjalo. Ngokuqinisekileyo. Kwaye wonke umntu unqwenela ukujonga ngaphaya kolwamkhusane ulithunzi ngaphaya apho kufanele aye khona ngenye imini.
But them cancers and things are absolutely devils informed in a body of flesh, moving up, taking your life.
Kodwa yona imihlaza nezo zinto uqinisekileyo zibunjwe zidemoni kumzimba wenyama ukunyuka zithathe ubomi bakho.
Now, if I would do like the doctor, if I could cut it off, lay it on the ground, or just like, say, for instance, you was the cancer yourself on this earth.
Gogo, ukuba ndinokwenza njengogqirha, ukuba ndingayisika, ndiyibeke phantsi, okanye ngokufanayo ndithi umzekelo, wawungumhlaza wena kulo mhlaba.
Now here's divine healing. If I want to get rid of you in the way of the doctor's way, I just keep having to rub your body or something other to it, just all vanished off the earth.
Gogo, nantsi impiliso engcwele. Ukuba bendifuna ukukususa ngendlela kagqirha, bendiya ku ndikhuhle umzimba wakho okanye into engenye de yonke inyamalale emhlabeni.
There wouldn't be any more of it, just like the doctor takes the growth off of you.
Bekungayi kubakho nenye yayo, nje ngokufana nogqirha osusa iqhubu.
But in the form of divine healing, if you were the cancer, I'd just call your life out of you. And you'd go on.
Kodwa, kwindlela yempiliso engcwele, ukuba wawungumhlaza, bendiya kubiza nje ubomi bakho buphume kuwe, kwaye ubuya kuqhubekeka.
Your life would leave you, but your body would be here, just the same as it was.
Ubomi bakho bebuya kukushiya, kodwa umzimba wakho ubuya kuba lapha, njengohlobo olunye, njengoko wawunjalo.
Now therefore sight and time is God's worst enemy in divine healing.
Gogo, kulapho ukubona, nexesha, zizezona ntshaba zikaThixo kwimpiliso engcwele.
I don't know whether Brother Baxter ever gets to these things in the meeting.
Andazi noba kumzawana uBaxter ke wanakho ukufikelela kwezi zinto emhlanganweni.
I sat and explained it to him and Brother Bosworth over and over, but here's what happened.
Hlale phansi ndamchazela ngazo nomzawana uBosworth ngokuphindeneyo, kodwa nakho okwenzekileyo.
I doubt where many of the people get it, because after a while you begin to find the people coming back saying, I had my healing, Brother Branham, for two or three days, but bless God, it left me.
Ndiyathandabuza nokokuba abaninzi babantu bayayifumana ngokuba emva kwethuba uqalisa ukufumana abantu bebuyela besithi bendifumene impiliso yam mzawana uBrenham okweentsuku ezimbini okanye ezintathu kodwa makasikelelwe uThixo indishiyile.
I think it's because they don't set the meeting right. The people don't understand.
Kwaye ndifumanisile kwaye ndiyacinga ngokokuba abawenzi kakuhle umhlangano. Abantu abaqondi.
I've had man to come to the platform and be totally blind, cancers or cataracts over their eyes, and read this Bible after being prayed for. Walk down in three or four days, be just as blind as it was in the first place.
Ndibe nabantu abaza eqongeni, babe bezimfama ngokupheleleyo, imihlaza, okanye umlanga, emehlweni abo, baza bafunde le Bhayibhile emva okokuba bethandazelwe. Bahambe behle kwezintathu okanye ezine iintsuku babe zimfama njengoko bebenjalo kuqala.
What happened? Anyone knows that when the life is gone out of any flesh, it shrinks for a while. Is that right?
Kwenzeke ntoni? Nabani na uyazi xa ubomi buphumile bemka nakweyiphi inyama iyashwabana ithutyana. Ingaba injalo loo nto?
Anybody ever here kill a deer or a cow or anything like that? Sure. All right. You weigh it tonight. You hunters out here, friends of mine.
Ingaba ukho umntu apha owakhe wabulala ichama okanye inkomo okanye nantoni na efana leyo ngokuqinisekileyo kulungile. Yilinganise ngobu busuku nina bazingeli khona apha izihlobo zam.
You kill the deer and you throw him on a scale, tell the boys how much he weighs. Watch out. In the morning he's going to be several pounds lighter than what he was.
Ubulala ichama ulibeke esikalini uqalele amakhwenkwe libunzima bungakanani qaphela ekuseni liyakuba bubunzima obuphunguleke kakhulu kunokuba belinjalo.
When a human being dies, the undertaker, the first thing, takes the false teeth or an eye, whatever it is in there, takes it out because it shrinks, it'll push out. Because the human body shrinks.
Xa umntu esifa, umngcwabi, into yokuqala, ukhupha amazinyo, omgunyathi, okanye iliso, nantoni ephaya, uyayikhupha, ngokuba iyashwabana, iyakutyhala, ngokuba umzimba uyashwabana.
Every other flesh shrinks. When the life's gone out of the cell, it begins to move down, shrink.
Yonke inyama engenye iyashwabana. Xa ubomi buphumele ngaphandle kweseli, iyaqalisa ukuhla ushwabane.
It'll do that for about 72 hours. And then it'll start swelling.
Iyakwenza loo nto malunga namashumi asixhenxe anesibini eeyure. Emva koko iyaqalisa ukukhukhumala.
Let a little dog get run over out here on the road. Let him lay down in the sun for about 3 days and watch what happens. He's a bigger dog than he ever was. It swells up. Is that right?
Yeka inja encinci itshayiswe phandle apha endleleni. Yeke ilale phaya elangeni malunga neentsuku ezintathu. Uze uqwalasele okwenzekayo. Iba yenkulu inja kunokuba yakhe yanjalo. Iyakukhukhumala. Ingaba injalo?
Well, that's the same thing takes place when a demon is cast out of a sick person.
Kulungile. Leyo yinto enye yenzekayo xa idemoni likhutshiwe kumntu ogulayo.
The first few days, oh, I feel wonderful. Then begin to say, I'm sicker than I ever was. I've lost my healing.
Iintsuku zokuqala ezimbalwa, oh, ndiziva mnandi. Emva koko aqalise ukuthi ndigula kakhulu kunokuba ndinokuba ndandinjalo. Ndiphulukene nempiliso yam.
Just as sure as faith tuck it out, unbelief brings it right back again. As faith kills it, unbelief resurrects it.
Nje ngokuqinisekileyo ukholo luyikhuphile, ukungakholo kuyayibuyisela. Njengoko ukholo luyibulala, ukungakholo kuyayivuselela.
Jesus said when the unclean spirit's gone out of a man, he walks in dry places, and he returns back with seven other devils.
Wathi uYesu, xa umoya ongcolileyo uphumile emntwini, uya kwindawo ezomileyo, uze ubuye nezinye iidemoni ezisixhenxe.
If the good man of the house isn't standing there to protect that door, he'll come right on in.
Kwaye, ukuba indoda elungileyo yendlu, ayimanga phaya ukukhusela ela sango, aya kungena ngaphakathi.
And the good man of your house is your faith. Say, stay away. That's it.
Kwaye, indoda elungileyo yendlu yakho, lukholo lwakho, ithi, mka, nantsoke.
But now you watch a patient heal with an ordinary lift, it's an outstanding miracle, which divine healing and a miracle is two different things.
Kodwa ngoku, qaphela isigulane esiphilisweyo, esiqhelekileyo, ngaphandle kokuba ngommangalisayo ummangaliso. Nto leyo, impiliso engcwele nommangaliso, zizinto ezimbini ezahlukeneyo.
Divine healing one thing and miracles another thing.
Impiliso engcwele into enye, ummangaliso yenye into.
But an ordinary run of divine healing, when the unclean spirits cast out a cancer devil, when it leaves the person, we'll take something so you can see more visible. I'll say the cataract.
Kodwa, ukuqhubeka okuqhelekileyo kwempiliso engcwele, xa umoya ongcolileyo ukhutshiwe idemoni lomhlaza, xa uphuma emntwini, ngoku, okanye uthi, siyakuthatha into ethile, ukuze ube nakho ukubona ngakumbi, bendiya kuthi, umlanga.
What happened to that man? If you'll notice a blind person, I don't know whether they've ever had any here or not yet, cataract eyes.
Intoni eyenzekayo xa la mntu, ukuba uya kuqaphela umntu oyimfama, andazi nokuba ndakhe ndanaye apha okanye hayi, noko, amehlo anomlanga.
I'll let him stand for a few minutes. Why? So that shrinkage begins to take place.
Ndiyakubenza bame imizuzu embalwa. Kutheni? Ke, okwakushwabana. Kuyaqalisa ukwenzeka.
Tell him, come back. Give us a testimony.
Baxelele ukuba babuye. Banike ubungqini.
Oh my, they can see wonderful. Oh my, just, I can see things, yes. What's the matter? Life is gone. The body of the cataract is shrinking.
Oh, bethu. Babona ngokumangalisayo. Oh, bethu. Nje, ndinakho ukubona izinto. Ewe, ndi. Intoni ingxaki. Ubomi bumkile. Umzimba womlanga uyashwabana.
Well, they'll do that way for a couple of days. They say, oh, I'm getting so well. And after a while, they begin to get a headache. Don't feel so good. Get up the next morning, I'm losing my sight again.
Kulungile, uyakwenza loo nto ethutyana lentsuku, athi, oh, ndibangcono. Kwaye, emva kwethuba, bayaqalisa ukuba nentloko ebuhlungu, bangaziva mnandi, bavuke kusuku olulandelayo, ndiliphulukana nokubona kwam.
Someone said, aha, you just worked up that bunch of holy rollers, got you worked up.
Abanye babo bathi, aha, uthabathekile. Ela kuba labaqengqeleke abangcwele, bathabathekile.
Don't you believe that? That's a lie of the devil. If you believe that, you'll go right back blind again.
Suku ikholelwa loo nto, bubuxoki bukamtyholi. Ukuba ukholelwa loo nto, uya kubuyela ebumfameni kwakhona.
But if you'll just hold on, say, no, Lord, I believe.
Kodwa ukuba ubambelela nje okoko uthi hayi Nkosi ndiyakholwa.
Then what happens? That body swells for so long. It covers over that side again. That cancer in the body will swell. You become hurting and aching again.
Emva koko kwenzeka ntoni? La mzimba uyakhukhumala ixesha elidana. Ligquma okwakubona kwakhona. La mhlaza emzimbeni uyakhukhumala. Uyakuva ubuhlungu uqaqanjelwe kwakhona.
Then you'll get horribly sick, terribly sick. Wow, that big growth of dead flesh in you is laying there dead.
Emva koko ugula kakubi, ugule kakubi, kutheni okwakudumba kukhulu kwenyama efileyo kuwe, kulele phaya, kufile.
You go back to the doctor and you say, oh, that's nonsense, there's a cancer right there, I can see it. Sure it's there, but it's dead. Hallelujah.
Ubuyela emva, ugqirha aze athi, oh, obo bubuvuvu. Nanko umhlaza kanye phaya, ndiyawubona. Ngokuqinisekileyo, kukhona. Kodwa kufile. Hallelujah.
Now the bloodstream has to purify the body. Every time the heart pumps, it throws the blood around the body. And it picks up that infection.
Ngoku, umjelo wegazi kufanele ucoce umzimba. Lonke ixesha inhliziyo impompa ikhuphela igazi emzimbeni wonke kwaye ichola esasigulo.
Sure it'll make you sick. What if you had a chunk of meat hanging in you somewhere or long as a snake or something big around your finger and hanging in there and it was dead, that much dead meat hanging in you. And it's rotten.
Ngokuqinisekileyo, iyakukwenza ugule. Bekuya kuthini ukuba unesixa senyama sijinga kuwe ndaweni ithile okanye ende njengenyoka. Okanye into enkulu apho njengomnwe wakho kwaye ijinga phaya kwaye ifile la nyama ininzi ifileyo ijinga kuwe kwaye ibolile.
Of course your bloodstream has to keep that pure as it pumps through.
Kulungile kakade umjelo wakho wegazi kufanele ugcine oku yakucocekileyo njengoko limpompa.
But there's the dead body, the thing hanging there, because the life is gone from it.
Kodwa kukho umzimba ofileyo into ejinga phaya ngokuba ubomi bumkile kuyo.
The power of God through faith drove it out. He's a demon, he has to leave.
Amandla kaThixo ngokholo kuyikhuphile. Lidemon kufanele imke.
But the reason the people's not instructed, they go away and give up, and that same devil standing right there to take over again.
Kodwa isizathu abantu abayalelwa bayemka banikezele kwaye ela demoni linye limile phaya ukungena kwakhona.
When God tells you anything on this platform through His Spirit, when He is under inspiration, don't you doubt that, or a worse thing will come upon you, He said.
Xa uThixo ekucela nantoni kweli qonga, ngomoya wakhe, xa kuphantsi kwentambiso, sukukuthandabuza loo nto, okanye okubi kakhulu kuya kukwehlela, watsho.
For Jesus said the last state of that man was 7 times worse than it was at the first place. Is that right?
Kuba uYesu wathi imeko yala mntu yokugqibela yayiphindwe kasixhenxe ukuba mbi kunokuba yayinjalo kwityeli lokuqala. Ingaba injalo loo nto?
When the unclean spirit went out of a man, he walked around in dire places, come back with 7 other devils.
Xa umoya ongcolileyo uphumile emntwini, uhamba uye kwindawo ezomeleyo, ubuya nezinye iidemoni ezisixhenxe.
So don't you disbelieve, stay right with it. Meet it from your heart.
Ke, sukungakholwa. Hlala nayo, qiniseka enhlizweni yakho.
No, sir, I'll not be moved. No matter how sick I get, that doesn't have nothing to do with it.
Uthi, Hayi mhlekazi, andisayi kugunqiswa. Akukhathaliseki nokuba ndigula ngakanani. Oko akunanto yakwenza nayo.
And the first thing you know, you'll be getting clear enough. Everything will be all right then. See? It's dead.
Ngoko into yokuqala uyaziyo, uya kukhululeka. Yonke into iya kulunga emva koko. Yabona? Ifile.
The operation that the doctor would have taken from you, that same growth is laying in you with no life in it.
Utyando athe ugqirha walwenza kuwe, olwadumbo lulele kuwe, lungena bomi kulo.
You say life in it, Brother Branham, I want to take my life. No, sir, that life is a separate life from yours.
Uthi, ubomi kuyo, mzawane uBranham, ingaba kuya kundibulala. Hayi mhlekazi, obabomi, bubomi obahlukileyo kobakho.
I've just showed you that you are alive and become a being, and it's alive and becomes a being, and you're of God and it's of the devil.
Isandula kukubonisa ukuba ububomi waze waba sisiqu, kwaye bubomi buze bube sisiqu, kwaye ungokathixo, kwaye bobukamtyoni.
You see what I mean? Demonology. Now you ought to see what that thing looks like when you stand and look at it.
Uyabona elibhekiselele kuko, ufundo ngedemoni. Ngoku, kufanele ubone ukuba laa nto ikhangele kanjani xa umi ujonge kuyo.
Oh, my, I'm sorry. It's almost 3:30. I'm sorry. Look, friends. Oh, what this world needs.
Oh, bethu, ndiyaxolisa. Phantse kube malunga necala emva kwesithathu. Ndiyaxolisa. Khangelani zihlobo. Oh, yintoni eli hlabathi liyidingayo.
I've been about 7 years teaching across America, having these healing services. I've just got a good notion starting back across the country, teaching the Bible and on demonology, how the people can understand what to do.
Ndibe malunga neminyaka esixhenxe, ndifundisa iMelika yonke, ndinale mihlangano yempiliso. Ndibe nengcamango elungileyo yokuqalisa emva kwisizwe sonke, ndifundisa iBhayibhile, kwaye nokufundo ngeedemoni, indlela abantu abanokuqonda ngayo into amabayenze.
And that's the reason they go to these meetings a lot of times, and fellows, if you don't understand, the people come out, and many times...
Kwaye eso sisizathu, abaya kule mihlangano, amaxesha amaninzi, kwaye bafo, ukuba akuqondi, abantu bayaphuma, kwaye amaxesha amaninzi.
Now remember, that fellow that came and said he had a gift of divine healing, the gift of divine healing was in you if you got healed. It's you the one.
Ngoku, kumbula. Ukuba lamfo ozayo athi unesipho sempiliso engcwele, isipho sempiliso engcwele saye sikuwe ukuba waye waphiliswa. Nguwe wena.
Any gift operates by faith. And no matter how much gift of divine healing I got, I believe it with all my heart.
Nasiphi isipho senzeka ngokholo. Kwaye akukhathaliseki nokuba singakanani isipho sempiliso engcwele ndinaso. Ndiyasikholelwa ngenhliziyo yam yonke.
But you could stand here, and if you haven't got the same kind of faith, it don't do you no good. I could pray for you for hours and weeks and months.
Kodwa ungema apa, ukuba akunakholo olunye olufanayo, oko akoyikukwenzela nto, ndingakuthandazela iiyure neveki neenyanga.
It isn't the preachers with the divine healing, it's you that's got the gift of divine healing that believes in being healed.
Asingumshumayeli onempiliso engcwele, nguwe onesipho sempiliso engcwele.
Because it's by faith, every operation of God is by faith.
Kuba kungokholo, ngokholo, sonke isenzo sikaThixo singokholo.
The whole armor of God's by faith. We haven't got one natural thing of this world. Everything of the Christian church is a faith act.
Sonke isikrweqe sikaThixo singokholo. Asinayo nenye into kweli hlabathi. Yonke into yebandla lobuKristu sisenzo sokholo.
Look at the armor of God. Love, joy, peace, long-suffering, goodness, meekness, gentleness, patience.
Jonga isikrweqe sikaThixo. Uthando, uvuyo, uxolo, ukuzeka kade umsindo, ububele, ubulali, ukuthobeka, ukunyamezela.
Is that right? Everything's supernatural, nothing natural. So we don't look at the things natural because we're operating supernatural.
Ingaba kunjalo. Yonke into ingaphezu kwendalo. Akukho nto engokwendalo. Ke asijongi kwizinto ngokwendalo. Ngokuba sisebenza ngokungaphezu kwendalo.
And the only way we can base it is faith is on what God said was the truth, and we look at the unseen.
Kwaye indlela yokuphela kwaye sinokusekela kuyo lukholo. Kukoko uThixo akutshiloyo kuyinyaniso. Kwaye sijonga ngokungabonwayo.
and we call those things which are not as though they were, like Abraham did when God did. Amen.
Kwaye sibiza ezo zinto zingekhoyo njengezikhoyo, njengoko uAbraham wenzayo, waze wakufumana. Amen.
Abraham called those things which was not like God did as though they were, being 100 years old, staggered not at the promise of God through unbelief.
Abraham wabiza ezo zinto ezazingekho njengoko uThixo wenzayo njengezikhoyo ekubeni eminyaka elikhulu budala zange wathandabuza kwisithembiso sikaThixo okungakhona.
I can just imagine that, couldn't you? See, Sarah get up in the morning, God said, Abraham, to Abraham, you go to have the baby.
Ndingafane ndicinge oko, akunako kwenza njalo. Ndibona uSarah evuka ngenye intsasa, uThixo wathi, Abraham, wathi, Abraham uza kuba nomntwana.
Sarah, God said, how are you feeling, Sarah? This is a mixed multitude, but listen.
USarah wavuka, wathi, uziva njani, Sarah? Lena intlanganiso exubeneyo, kodwa phulaphula.
No different. Well, glory to God, we're going to have it. Go get the bird eye and the pins and everything, get ready.
Akukho mahluko, kulungile. Uzoku Thixo sizakuba nayo, hamba uye kufumana inapkini nezipeliti nayo yonke into zilungiselele.
All right, another month passed. Sarah, how you feeling? No different.
Kulungile, enye inyanga yegqithi. Sarah uziva njani? Akukho mahluko.
Year passed. Sarah, what about it? No different. 10 years passed. No different. 25 years passed. No different.
Unyaka wagqitha. Sarah, malunga nantoni nayo? Akukho mahluko. Shumile minyaka legqitha, akukho mehluko. Amashumi abini nesihlanu minyaka agqitha, akukho mehluko.
Abraham, instead of getting weak, he got stronger and stronger. He knows it's going to be more of a miracle all the time.
UAbraham, endaweni yokutyhafa, womelela ngokomelela, wayesazi ukuba iza kuba engaphezulu imimangaliso lonke ixesha.
Because he believed God, and he staggered not at the promise of God through unbelief.
Kuba wakholelwa uThixo. Kwaye zange athandabuze kwisithembiso sikaThixo ngokungakholwa.
He said, we're going to have it. One morning the womb of Sarah began to swell and little Isaac was born because Abraham believed God.
Wathi, siza kuba naye. Kwaye ngenye intsasa isibeleko sikaSarah saqalisa ukukhukhumala. Waze uIsaka omncinci wazalwa ukuba uAbraham wakholelwa uThixo.
And he looked at the things as kind of those things that was not as though as they were.
Kwaye wajonga kwizinto, wazibalela izo zinto ezazingekho njengokungathi zikhona.
Not by feelings, not by sight. You don't walk by feelings or sight, it's by faith.
Hayi ngemvakalelo, hayi ngakubona. Akuhambi ngemvakalelo kanye ngokubona. Kungokholo.
And when God has pronounced anything, said whatever things you ask when you pray, believe you receive it, then hold on to it. God said so, it's got to be so. Amen. Demons.
Kwaye. Xa uThixo ebabaze nantoni, wathi, nantoni nithe nayicela, xa nithandaza, kholwani niyifumene, emva koko bambelela kuyo, watsho njalo uThixo, fanele ibe njalo. Amen. Amademon.
Ukholo kuyise, ukholo kunyana. Faith in the Holy Ghost, three in the one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah will anything shake. That's right. Oh my, certainly it is. Have faith in God. Look to Him. Don't you move. Stay right there. God said so.
In Jalo Lord, oh bet, ukuqinisekileyo injalo, yiba nokholo kuThixo. Khangela kuye, sukushukuma, hlala khona phaya, Thixo utsho njalo.
Demons, what are they? They're spiritual beings.
Kwaye iidemon, zintoni, ziziqu zikamoya.
Now the doctor says, you got cancer, you got TB, you got cataract, you got pleurisy, you got this, it's a devil.
Goku, ugqirha uthi, unomhlaza, une TB, unomlanga, uneqhenqa. Unale li demon.
It's a life. And behind that life is a spirit.
Bubomi. Kwaye emva kobabomi ngumoya.
How many knows and can see that a cancer, cataract, it's a spirit. Got life in it.
Bangapi abaziyo nabanokubona ukuba umhlaza umlanga ino ngumoya inobomi kuyo.
Well, nothing can have life without spirit, you see. So there has to be a life to operate that somewhere.
Kulungile. Akukho nto ingaba nobomi ngaphandle komoya, uyabona? ke kufanele kubekho ubomi ukwenza oku yakuphila ngandlela ithile.
Even that tree there has life in it. All the science in the world couldn't make one blade of grass. Did you know that?
Nkuna la mthi phaya unobomi kuwo. Yonke inzululwazi ehlabathini ayinakwenza nomcwe wengca. Ngaba ubuyazi lonto?
They make something look like it, but they can't find the formula of life. That's God.
Benza into ikhangeleke njengayo, kodwa abanakho ukufumana intsobi yobomi. Oko nguThixo.
See? Jesus said to the tree, "Cursed be you. You don't have any fruit and you'll never have any."
Uyabona? Wathi uYesu emthini, "Uqalekisiwe. Akunaso nesinye isiqhamo, kwaye akusayi kuba naso nesinye."
It passed back by us about 8 o'clock at morning, passed back about 11 o'clock as he's going to dinner.
Bagqitha kwakhona phaya kwakumalunga nensimbi yesibhozo ngalantsasa, bagqitha malunga nensimbi yeshumi elinanye, njengoko babesiya kusidlo.
Peter said, "Look at that tree, it's dead from the roots up." Why? Jesus rebuked the life that was in that tree, that was in the roots, and the whole thing died. Hallelujah!
Wathi uPetros, "Khangela kulamthi ufile ukusuka ezincanjini." Kutheni? Yesu wakhalimela ubomi obabukulamthi obabusezincanjini yaza yonke lonto yafa. Hallelujah.
That same Christ can rebuke a cancer from the roots and the whole thing alive.
La Kristu mnye unako ukukhalimela umhlaza ukusuka ezincanjini kwaye yonke lonto iyakufa.
That tree was standing there just the same as it was hours before, but she finally the leaves begin to drop off. And then she the bark begin to peel off.
Lamthi wawumile phaya njengohlobo olunye owawunjalo iyure ngaphambili, kodwa ufumana amagqabi eqalisa ukuwa, kuzemva koko ubone isiqu siqalisa ukuxobuka.
And begin to wear away, day after day and week, and after a while there wasn't even one speck of that tree left. Hallelujah!
Emva koko waqalisa ukubuna, usuku emva kosuku, neveke emva kweveke, kwaze emva kwethuba, kwakungekho unentwana yalamthi ishiyekileyo. Hallelujah.
Cancer, tumor, cataract, or anything else will have to go when Christ speaks. He cast out devils.
Umhlaza iqhubu umlanga okanye nantoni engenye kuyakufuneka imke xa uKristu ethetha. Ukhupha idemon.
He said, "In my name they shall cast out devils. Speak with new tongues, take up serpents or drink deadly things, it will not harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover."
Waye wathi, "Egameni lam bayakukhupha idemoni, bathethe ngelwimi ezintsha, babambe inyoka ezinobuhlungu, okanye basele into ezibulalayo, aziyi kubenzakalisa. Ukuba babeka izandla zabo kubagulayo, bayakuphiliswa."
You love him? I'm sorry I kept you an hour here this afternoon sitting here. You love the Lord?
Niyamthanda yena? Ndiyaxolisa ninigcine iyure apha ngalemva kweminye nihleli apha. Niyayithanda inkosi.
What's going to happen now if you accept Christ as your healer and believe in your heart that something has happened to you and you believe you're healed? Are you going to believe that you're healed?
Intoni eza kwenzeka ngoku? Ukuba uyamamkela uKristu njengomphilisi wakho, uze ukholwe enhliziyweni yakho ukuba into ethile yenzekile kuwe kwaye ukholwe ukuba uphilisiwe. Ingaba uya kukukholelwa ukuba uphilisiwe?
Don't let the devil pin nothing else on you. Just keep on.
Sukuvumela umtyholi afake nanye into kuwe, qhubekeka nje.
Doctor say, "Doctor, how does it look?" He said, "Why, it's still there in your heart, you know what's happened."
Qhiqa, uthi, qhiqa ikhangele kanjani? Wathi, "Kutheni isephaya enhliziyweni yakho, uyazi kwenzeke ntoni." Aha.
First thing you'll say, "You wonder what happened to that thing." And say, "Look, doctor, I'm going to tell you. Here's what happened. Jesus Christ healed me." That's right. Jesus Christ healed me.
Indiyoqala oyaziyo uthi, yithi ingaba kwenzeke ntoni kulanto? Emva koko uthi, "Khangela gqirha, ndizakuxelela. Nantsi eyenzekileyo. UYesu Kristu undiphilisile." Njalo loo nto. UYesu Kristu undiphilisile.
All right. Let's bow our heads just a moment. Brother Willis, would you come here just a minute, brother?
Kulungile. Asithobise intloko zethu nje umzuzu. Zalwane Willet, ungeza apha nje umzuzu, zalwane.
Our Heavenly Father, we're thankful for the blood of Christ, and maybe sometimes that thy servant, Lord, doesn't use wisdom but speaking so long.
Ngoku, Baba wasezulwini, sinombulelo ngegazi likaKristu, kwaye mhlawumbi ngaxesha lithile okokuba umkhonzi wakho, Nkosi, akasebenzisi bulumko ngokuthetha ithuba elide kakhulu.
But I maybe feel like Paul that preached all night one night. A little fellow fell out of the window and got killed.
Kodwa ndingaziva njengoPaulos owashumayela ubusuku bonke ngobunye ubusuku. Umfo omncinci wawa esuka efestileni waze wafa.
And that apostle with the word of God in his life went laid his body over the boy. Life come in him and he lived again.
Wazala mpostile enelizwi likaThixo ebomini bakhe. Waya wabeka umzimba wakhe phezu kwenkwenkwe. Ubomi babuyela kuye waza waphila kwakhona.
Dear God, I realize that the sunset of this great civilization is now setting. Way past spent, the middle of the day is gone, the evening shadows are falling.
Thixo othandekayo, ndiyaqonda ukuba ukutshona kwelanga kwale mpucuko inkulu kuyatshona ngoku. Kugqithe kakhulu, umbindi wemini uphelile, amathunzi orhatya ayawa.
Great light is breaking forth from the kingdom of God to take its place of this gross darkness coming on the earth.
Ukukhanya okukhulu kuyaqhekeka kusuka kobukumkani bukaThixo ukuza kuthatha indawo yakho kobo bumnyama bukhulu buza emhlabeni.
God, I realize I'm getting older every day. Let me go, Lord. Give me strength. Help me to tell this great truth everywhere. Help us tomorrow afternoon that we'll understand more.
Thixo, ndiyaqonda ndiyaguga zonke iintsuku. Ndindulule Nkosi, ndinike amandla. Ndincede ndichaze le nyaniso inkulu ndawo zonke. Sincede ngomso emva kwemini ukuba siqonde ngakumbi.
Dear God, bless this little audience this afternoon.
Kwaye, Thixo othandekayo, sikelela esi sihlwele sincinci ngale mva kwemini.
Tonight when they gather in for the healing service, may every man and every woman get to one another and go to talk and say, now here's, don't have any more doubt.
Ngoba usuku, xa behlanganiselana ngaphakathi ukuza kwinkonzo yempiliso, yanga yonke indoda nomfazi, bangahlangana, bathethe, kwaye bathi, ngoku, nansi, and nayo nenye intandabuzo kwakhona.
We understand where it comes from now. We know it's a devil, and we know when he leaves, he has to come at the command of God, he has to. God's done said so. He has to leave.
Siyaqonda apho ivela khona ngoku. Siyazi idemoni kwaye siyazi xa imka. Kufanele ize ngokokuyalela kukaThixo. Kufanele uThixo utshilo njalo. Kufanele emke.
Then may they go out happy, rejoicing, claiming their healing. Nothing, let nothing stand in their way anymore. Just go believing.
Emva koko, banga puma, bahambe bevuya, begcoba, bebanga impiliso yabo. Nantoni? Sukuvumela nantoni imendleleni yabo nanini hambani nje kukholwe.
God made this little church here and these cooperating churches have a revival after this meeting. Lord, that'll just pack it through and many hundreds of souls be brought into the kingdom of God. Grant it, Father.
Kwaye Thixo, langa eli bandla lincinci apha nalamabandla asebenzisanayo angaba nemvuselelo emva kwalomhlangano Nkosi. Oya kuqokelela kwaye namaninzi amakhulu emiphefumlo iziswe ebukumkanini bukaThixo. Siphe oko bawo.
May men and women here from across the nations and other places, may they take the message back to their churches. May they have an old-fashioned revival. Grant it, Lord. Forgive us of our sins now. Help us to be your servants in Jesus Christ's name. Amen.
Anga amadoda nabafazi apha ukusukela ekunqumlezeni izizwe zonke nezinye indawo. Banga bangathabatha umyalezo bawuse emabandleni abo kwaye banga bangaba neyohlobo lakudala emvuselene. Siphe oko Nkosi, siqolele izono zethu ngoku, sincede sibe ngabakhonzi bakho egameni lika Yesu Kristu. Amen.
I wonder why you're sitting here. Is there a sinner in the building today would say, Brother Branham, remember me in prayer, will you raise up your hand? Is there a sinner person? I don't.
Andazi ngelixa nihleliyo ingaba kukho umone esakhiweni namhlanje angathi Zwana uBranham, ndikhumbule emthandazweni. Ungakwenza oko, ungaphakamisa isandla sakho. Ingaba ukhona umuntu ongumoni? Andi.
God bless you, lady. Is there, God bless you, sir. You, and you, and you. God bless you. I wonder if you, now this is to you.
UThixo akusikelele, nenekazi. Ukhona, uThixo akusikelele, mhlekazi. Wena, nawe, uThixo akusikelele. Andazi ukuba wena, ngoku, oku, kuza kuni.
See, I don't believe in going back in the audience. I don't criticize others who do it. I don't believe in going in the audience and trying to pull someone. See?
Yabona, andikholelwa ukubuyela esihlweleni. Andibagxeki abakwenzayo oko. andikholelwa ukuya esihlweleni ukuya kuzama ukutsala umuntu othile yabona.
No man can come except the Father has drawn him. See, that's right. You're just pulling him up there against his will. See.
Akukho umuntu uzayo ngaphandle kobawo omtsalayo yena yabona. Injalo londo uyamtsala nje phaya ngaphandle kwentando yakhe yabona.
But if God knocks at your heart, you're the greatest privileged person in the world. You just don't know how many people I've talked to.
Kodwa ukuba uThixo unqonqoza enhliziyweni yakho, ungwena umuntu usenywebene ehlabathini. Akwazi nje bangapi abantu enithethe nabo.